tiyende welamisa mitu yathu sopano kwa pemphero pamene mitu yathu ndi mitima yawelamira pamaso pa mulungu ine ndikudabwa ndi angati muno ali ndi chopempha chimene iwo akufuna kuti mulungu awakumbukire pakungokweza manja anu sopano sungani chopempha chanu mu mtima mwanu sopano pamene ife tikupemphera ambuye yesu inu kasupe wosatha wa moyo yenderelani kutolera mwa ife lero ambuye ndikutiyeretsa ife kukusakhulupira konse ndi tchimo lonse kuti ife tikhoze kuyima mukukhalapo kwanu tsopano podziwa kuti pali kusowa pakati pathu kuti ife tikudziwa kuti ndife wochimwa ndi osati osayenera zadaliso lililonse koma ndiye pamene ife tilingalira za iye yemwe anadza anatenga machimo athu ndiye pamene mwazi wake uli pamenepo sitili ife mukukhalapo kwa mulungu ndi iye ndi liwu lathu chabe kupyolera mu mwazi wake ukulankhula oh mulungu ndiye yeresani mitima yathu kwa tchimo ndi kusakhulupirira perekani kwa ife zokhumba za mtima wathu pakuti ife moona tili nazo zokhumba izi kuti tikutumikireni inu muzikhalidwe zofowokesazi ndi zosawusa ndi zinthu za mdziko zimene zimayikidwa pa ife nthawi zina kuti zitikhalitse ife angwiro ife tawuzidwa zimenezo musaganize icho nchachilendo kuti mayesero awa akudza iwo akugwira kokha ntchito kwa ubwino wathu ndi kuti atikhalitse ife angwiro ndi kutibweretsa ife mu malo awo zipululu zazikulu izi zazotichitikira kumene anthu olungama akuwumbidwa kukhala oyera ife tikukuthokozani ine chifukwa cha zotichitikira izi ambuye ife sitikanatanthauza sichili cha nzeru kufuna kuchita chilichonse chotsutsana ndi chifuniro chanu koma ife tikupemphera atate kuti muichi ife tidzabweretsedwe pafupi kwa inu ndipo pamene akatundu ali olemera kwambiri ife sitingakhoze kupita patsogolo ndiye ife tikukweza manja athu ndi kufuwulira kwa atate wathu ndiye imvani uchokera kumwamba ambuye tichizeni ife tipangeni ife abwino chifukwa cha ufumu wa mulungu dalisani mawu anu mmawa uno ambuye mawu anu ali choonadi ndipo ife tasonkhana pano tsopano mu mpingo ife tikupempherera mbale Neville ndi mbale Caps ndi mbale Collins ndi atumiki ena onse ndi matrustee madikoni ndi mamembala onse ndi alendo muzipata zathu mulole ili likhale tsiku limene ife tidzalikumbukire motalika chifukwa chakukhalapo kwanu ife tili pano pansi pakuyembekezera kwaukulu mauno ambuye kungodziwitsidwa mwakanthawi kuyitanidwa palimodzi ife tikumverera kuti zili kwa cholinga mulole cholinga chanu chikwaniritsidwe ambuye tili chopambana kukhala pano ndi kusonkhana ndi mpingo uno wodzaza wanthu ne sindinali kuyembekezera kukhala mkomwe aliyense muno mmawa uno chifukwa ine sindinadziwe mkomwe ine mwini kuti ine ndikhala pano ife tangofika kumene kuchokera ku Philadelphia ndipo kotero ine ndinabwera mkati ndikuganiza kuti ndimasowa kupita ku Arizona mwamsanga ndithu kukakhala ndi ulaliki pa maliro a bwenzi la ine Captain Jim Mosley wofunika kwambiri mnyamata wa umulungu yemwe ine ndinamtsogolera kwa Khristu osati kale litali a Mosley atatu apa chibale ndipo mmodzi wa iwo anagwa ndipo anali mu ndege tsiku lina ndipo anaphedwa nthawi yomweyo anagona mu moto kwa maola khumi iwo asanafike kwa iye kotero Lee ali zaka 23 zakubadwa mkazi wake 21 ndipo wasiya ana ang'ono atatu wamkulu 22 zachisoni zedi ndipo iwo pamene iwo anadza naye mkati ndiye iwo anali woti amuike iye tsiku lotsatilalo kotero ine basi ine sindinapite mkomwe ndipo ine ndinangolemba kapena kutumiza pa telegramu zomwe ine ndinati ndikalankhule kapena zomwe ndikanazilankhula pa maliro a mbale Mosley zina mwa zinthu izi ife sitingakhoze kuzimvesa komabe iye amapangisa chilichonse kuchitika mwabwino basi ife tili muno mu msonkhano wa ambuye mmawa uno podziwa kuti 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 ife tukhulupira Mulungu, kuti ife tukhulupira kuti Iye adzapanga chilichonse chimodzimodzi basi molondola. Mosasamala za chimene icho chili, ndi momwe icho chimachitikira, ife tikudziwa izo ziyenera kuchitika kwa ubwino. Iye analonjeza izo, icho chiyenera kungokhala mwanjira imeneyo. Ndaye zina ifesi tingakhoze kumvesa izo. Zimakhala zosokoneza kwambiri nthawi zina. Komabe ife tikudziwa kuti ndicho choonadi. Chifukwa Bible limati ndicho choonadi. Ndipo Bible kwa ife lili mawu maonekedwe akalata. Sopano ife tiyenera kukhazika chikhulupiro chathu pena pake. Ndipo ngati ine kapena wina wa ife mmoyo ayesa kuchita bwino mmoyo ndipo nkukhala nthawi zambiri wa mamiliyoni ambiri. Koma ife tichita nazo chiyani zimenezo? Ife tiyenera kubwera pansi pa mapeto a nsewu. Ndipo chiyani? Ndi chaubwino wanji kwa ife ndiye mukuona. Ndipo ndalama ndi cholemba ndi chosinthanitsa. Koma inu simungakhoze kusinthanitsira iyo kuti upeze moyo. Mulungu yekha ali nawo moyo. Kotero ife tikuzindikira kuti ife tili pano mumaonekedwe a mthunzi. Ndipo ngati pali mthunzi apo payenera kukhala chenicheni. Sipangakhale mthunzi popanda chenicheni. Mukuona? Chifukwa ndi chifukwa cha chenichenicho chomwe chimapangisa mthunziwo. Monga inu mukanakhala nawo mthunzi wachithunzi cha chinthu china, payenera kukhala chinthu pena pake, kapena kukakhudza kuwala kunakhudza glasi limenelo, kapena sipanakhalanso wina mthunzi wina. Kotero pamene ife poona kuti moyo wathu pano uli mu mthunzi, ndipo dziwa kuti ife tili muchifaniziro cha moyo wina kwina kwake. Ndiye ife tikudziwa kuti pali chenicheni kwina kwake chimene kuwala kwakhuza. Ndipo icho tanyezimiritsa china chake apa pa dziko lapansi. Ndipo ife tili chabe chinyezimiritso chimenecho. Chinthu chenichenicho chili kwina kwake. Ngalizo sizili, ine ndine munthu wonyengedwa koposa mdziko. Ine ndataya moyo wanga pachabe. Koma ine ndikudziwa popanda mthunzi wa kukayika kuti chili kumeneko. Mukuona? Ndicho chifukwa chake ife tili pano. Mukuona? Pamene ine ndikuona inu anthu mukubwera kudusa mdziko lonse pa chidziwitso cha mphindi zochepa, ndipo nthawi zina kumapenekera, ndiyezo zimandipanga ine kuoneka wochepa kwenikweni. Pamene ine ndibwera mu msonkhano wonga uwu, poganiza kuti ine ndikudziwa wanthu pano ayenda kwa mikunda mazana, kudzangokhala muno kwa maminiti ochepa autumiki, kudzangokhala muno. Mkazi wina anachitirapo chabe ndemanga, anabwera mkati tsiku lina ndipo anati, mundionetse ine pamene mwamunayo wayendapo, ndipo mundilole ine ndiyende pambuyo pake, panthaka, anati ine ndikhala bwino. Tsopano anthu amakukhulupirirani inu motero, ndipo ndinu oyimira a Khristu. Ndiye nanga ife tizichita chiyani? Ife tiyenera kukhala osamalitsa kwambiri, chifukwa inu simukungodziwononga nokha ndi cholakwika, inu mukuononga enanso omwe akutsatani inu. Kotero ine sindikudziwa chipembezo kapena china choti ndingakutengereniko inu. Pali chinthu chimodzi chokha chomwe ine ndayikamo chikhulupiro changa. Ngati inu mukundikhulupirira ine, satani zimene ine ndikukuwuzani inu. Chifukwa ine ndimakhulupirira Baibulo. Ndiwo mawu a Mulungu. Zinthu zina zimalephera. Ine ndili chabe. Iye ali moyo. Iye ali mawu. Tsopano ine ndikudziwa kuti inu pamene ine ndibwera kuno ine ndimakusungani inu motalika. Ine ndinapemphera kwa Mulungu pamene ine ndinamverera ngati ine ndimafuna kubwera kuno lero. Ine ndakhala nazo zolankhulana zapadera zambiri ndikuitana ndi zina zotero. Ine ndinayenera kukomana nawo ena iwo mawa uno. Ndipo ine ndinati chabwino, mbale Neville mosakayika andifunsa ine kuti ndilankhule, ilo linali lachisanu. Ndipo ine ndinati mbale Neville mwina andifunsa ine kuti ndilankhule, ndipo mene ine ndinatero, ndiye ine ndikupemphera Mulungu, ndikotentha zedi, kwakhala kotentha kwambiri. Ndipo iye anachita bwino kutitumizira ife mvula, ndikuchotsa kutentha kopitirira kwenikweni. Ndikutipasa ife mmawa wabwino mmawa uno. Ine ndikupemphera kuti ubwino wake uvumbire mmodzi aliyense wa inu nonse. Kuti inu mudzakhale mukukumbukira kuti munali muno mmawa uno. Chisomo chake ndi madaliso zikhale pa inu. Usiku wapitawu ine ndinakamuchezesa mzanga yemwe akudwala mbale Bill Dow. Ine sindikumuona iye muno mmawa uno. Mwina mwake ine sichoncho. Apa iye ali. Iye ali. Ndipo ine ndinali kuganiza mwamuna wachikulire wazaka makumi asanu ndi anayi ndi chimodzi zakubadwa ndipo akukukumabe kupyola mudziko kupyola zipululu ndipo kudusa mapiri achisanu ndi misewu yoterera iye sayenera kuchita zimenezo mulungu wakhala wabwino kwa iye iye sayenera kuchita zimenezo iye akanakhoza kukhala ku nyumba nakhana wantchito akumukupizira iye ngati iye akanafuna kutera koma china chake chinachitika kwa Bildad iye anabadwanso kachiwiri ndipo pamene izo zinatero china chake chinadza mu mtima wake kuti chonse chomwe iye amakhalira moyo ndicho kukhala nawo pa misonkhano imeneyi ngati ine ndingakhale cholankhuliramo cha mulungu kodi ine ndinganyenge bwenzi kuli bwino ine ndife ndiye ndiloleni ine ndimuze iye chimodzimodzi chomwe chili chona alikuchokera mʼbaibulo ili ndiye ndiwoma wa mulungu ine ndikungobwereza chimene iye ananena tsopano ine ndikufuna kuwerenga zina zochokera mʼbaibulo ife tisanawerenge ine ndikanakonda kunena kuti ine ndikukhulupirira usiku uno ndi usiku wa mgonero ndipo ino amene mukukhala chakuno chifukwa anthu ena mwina akhala akubwerera ku nyumba zawo chifukwa iwo ayenera kukapita ku ntchito ino amene muli akonkuno mukusonkhana kumbukirani abale akhala akupereka mgonero usiku uno tsopano ine ndikuyembekezera kuitana komaliza kwa ku africa iwo samafuna sangandilole ine kukalowa monga mmisionari kotero njira yokha ine ndikhoza kuloweramo kumunsi ine ndikupita ku kenya uganda ndi tanganyika ndipo njira yokha imene ine ndingakhoze kupitiramo choyamba mipingo singakulole iwe kulowamo chifukwa iwo akufuna ine kuti ndizilalikira china chake cha mbali iyi ndi mbali iyo kumunsi mu africa o ine sindikanadzapita monga choncho ine sindingakhale wonyenga mokwanira kukachita izo kotero ine mwina ndiwawuza iwo ayi bwana ine ndikangolalikira chabe chimene mulungu ayika pa mtima wanga ndipo ndizo zonse mukuona ndipo ine ndikusimikiza sizingakhale zimene iwo akuyesetsa kundipangisa ine kuti ndiziphunzise maubatizo autatu ndi zina zotero monga izo ndikukangana nawo iwo ayi koma ine ndafunsidwa ku msonkhano waukulu ndi mʼbale boze iye wangokhala pafupi kubwera poona kuwala kwina kwa masana kwa chimenefe tikukhulupirira ndipo kotero ine ndafunsidwa kukalowamo ngati ndikupita pa ulendo wokasaka ngati iwo akandilola ine ukalowamo ngati ndikupita kokasaka ngati ine ndingamupeze wina woti akhoza kunditengera ine kokasaka ndiye pamene ine ndikafika kumeneko dotolo dotolo ali kumeneko ku ofesi ya kazembe ndi mzanga wapa mtima kwa ine wochokera ku chicago ndipo ine ndikakangofika kumeneko iye akati chabwino apa pali mʼbale Branham chapa tiyeni tikhale ndi msonkhano kotero ine nditakafika kale kumeneko ofesi ya kazembeyo singandiletse ine ngati iwo kotero iwo akuyesetsa kukonza zimenezo tsopano kotero ine ndikudalira kuti izo ngati chili chifuniro cha mulungu izo zichitika mwanjira imeneyo mukuona izo zaperekedwa chabe kwa iye ngati ayi ndiye ine ndidzakudziwisani ine ine sindidza ngati icho chikhala chifuniro cha mulungu ndiye ine ndikufuna ndilankhule pa malipenga asanu ndi awiri ndipo uwo udzakhala pafupifupi ulaliki wa masiku asanu ndi atatu ndipo ife sitidzakhala kuno kukachisi mwina ife tikuyesa kupeza nyumba yolankhuliramo kuno tsopano ine sindinaganizirepo za nyumba iyi yatsopano yolankhuliramo imene yangomangidwa kumene kuno iyo ili penipeni pamene ine ndinamuona yesu nthawi yoyamba mʼmasomphenya tsopano iyo yamangidwa nyumba yolankhuliramo yamangidwa pa malo omwewo ine ndinapita pomwepo tsiku lina kukaona pamene ine ndinayang'ana ndikuona iye akuyang'ana choloza kummawa inu mukumbukira kundimva ine ndikunena izo pamene ine ndinali kumeneko ndikupemphera bambo wanga mnyamata wang'ono mlaliki wa chinyamata chabe ndipo pamene ine ndinamuona iye kusuntha kuyang'ana pa iye iye anali mutu wake ataupotolokera kumbali kundibisira ine ine ndinapitirira kuyenda choyandikira kukonza kummero kwanga mukathengo kamiraza ndipo ine ndinapenyetsesa ndipo iye sanatembenuke konse ndiye ine ndinayitana dzina lake yesu ndipo iye anacheuka anatambasula manja ake ndipo ndizo zonse zimene ine ndinakumbukira mpaka kutacha ndipo kotero ine ndinabwerera kuchokera kutchilero motsatira kukucha kwa tsiku Kodelo mwina ambuya ndilo laine ukalalikira malipenga amene oko kuli konse kumene kuli chifuniro cha Mulungu chichitika. Temenuzani ma Bible anu tsopano Yesaya 50 mutu wa 53 wa Yesaya. Sopano ife tikudalira kuti Mulungu adalisa kuyetsetsa kwathu kofoka pakuza palimodzi mawuno. Ife tabwera kumene kuchokera ku Philadelphia kumene ine ndinali pa msonkhano waukulu wa Full Gospel Businessmen ndi kumvetsera ku maumboni awo osiyana ndi zina zoterozo chakumeneko. Ndiye ine pa nsewu kumusi ine ndinali Bile Paul ndi ine ndi Rebecca ndi msungwana wang'ono wa Collins, Bere Collins wang'ono. Ndipo Bile ndi wokonda kugona kwambiri, ndipo Beke ali bwinoko. Ndipo kotero ine, Bete ndi ine timalankhula. Ndipo iye anali atakhala kumbuyo ndi Beke mu mpando wa kumbuyo. Ndipo ine ndinaona china chake pa nsewu chikuchitika. Ndipo pamene ine ndinatero, china chake chinandikhudza ine. Ndipo Bete ngati iye ali muno, iye anazindikira kuti ine ndinasiya kulankhula ndi kuyamba kulemba china chake. Ndipo pamene ine ndinapezera mutu wa mmawa uno. Tsopano tiyeni tiime pa mapazi wathu ngati ife. Tsopano ife timayima popereka ulemu kwa mawu a Mulungu. Pamene ine ndikuwerenga Yesaya mutu wa 53. Ndani wakhulupirira uthenga wathu? Ndipo ndi kwa yani mkono wa Yehova wavumbulukira? Zindikirani, ilo ndi funso kuyamba ndi kuyamba. Pakuti iye adzaphuka pamaso pake ngati mtengo wa mphete ndi ngati muzu womera mu nthaka yowuma. Iye alibe maonekedwe pena kukongola. Ndipo pamene ife tidzamuone iye, palibe kukongola kuti ife timukhumbe iye. Iye ali wonyozedwa ndi kukanidwa ndi munthu, munthu wachisoni wodziwa zowawa. Ndipo ife tinabisala momwe zinalili nkhope zathu kwa iye. Iye ananyozedwa, ndipo ife sinamulemekeze iye. Zedi iye wanyamula chowawa chathu, ndipo wasenza zisoni zathu. Komabe ife tinamuyesa iye, wofoka, wokanjidwa wa Mulungu ndi wosautsidwa. Koma iye anavulazidwa chifukwa cha zolakwa zathu. Iye anatunduzidwa chifukwa cha kusaweruzika kwathu. Chilango cha mtendere wathu chinali pa iye, ndipo ndi mikwingwirima yake ife tinachiritsidwa. Ife tonse ngati nkhosa tasochera, ife tapotolokera mmodzi aliyense ku njira yake yomwe. Ndipo Yehova wayika pa iye kusaweruzika kwa ife tonse. Iye anaponderezedwa ndipo anasautsidwa, komabe iye sanatsegule pakamwa pake. Iye anabweretsedwa ngati nkhosa kokaphedwa, ndi ngati mwana wa nkhosa pamaso pa omsenga ake osalankhula. Kotero iye sanatsegula pakamwa pake. Iye anatengedwa kuchokera ku ndende ndi kuchiweruziro. Ndipo ndani adzafotokoze mʼbado wake? Pakuti iye analikidwa mu dziko la amoyo. Chifukwa cha zolakwa za wanthu anga, iye anakanthidwa. Ndipo iye anapanga manda ake palimodzi ndi oyipa, ndipo ndi olemera imfa yake. Chifukwa iye sanachite chiwawa chilichonse, ngakhalenso mkamwa mwake munalibe chinyengo. Komabe kunamkomera Yehova kumtunduza iye. Iye anamuyika iye kuchowawa. Pamene iwe uti udzapange moyo wake nsembe ya tchimo, iye adzaona mbewu yake, ndipo iye adzatalikisa masiku ake. Ndipo chomkondweretsa Yehova idzapambana mdzanja lake. Ndipo iye adzaona za mavuto a moyo wake, ndipo adzakhutisidwa. Ndi chidziwiso chake antchito olungama ambiri adzalungamisidwa. Ambiri, pakuti iye adzanyamula kusaweruzika kwawo. Chotero ine ndidzamgawira iye gawo palimodzi ndi otchuka, ndipo adzagawana zofunga ndi amphamvu. Fukwa iye watsanulira moyo wake kuifa, ndipo anawerengedwa nawo olakwa. Ndipo iye ananyamula machimo ambiri napanga mapembedzero chifukwa cha olakwa.
Father God,
Atate Mulungu,
thy word
mauanu
is a lamp.
Kuwala kumene kumaunukira njira yawo khulupirira aliyense kukafika mukukhalapo kwa Mulungu pamene iyo imatitenga ife ngati muni mdzanja lathu. Inu simunatipatse kokwanira kuti ife tikhoza kuona kumapeto kuchokera kuchiyambi ndipo koma ine ndimayenda ndi chikhulupiriro. Koma monga munthu akhoza kuyenda kupyola nkhalango ya mdima usiku ndipo ndiko kumene ife tili. Nyali imene iye amanyamula imangomuonetsa phazi ndi phazi. Koma njirayo ngakhale ikutsogolera mmwamba yenda chabe ndi kuwunikako. Ndipo mulole kuwunikako kuwalire lero pa mawu kuti tsogolera ife phazi limozi kuyandikira ku ufumu wa Mulungu. Pakuti ife tikupempha izi mu dzina la Yesu. Amen. Kanpa.
Thunziro
limene ine ndikumverera kuti ndilankhule kwa osonkhana lero ndilo mbambande. Zikhoza kuoneka ngati zachilendo kutenga kuwerenga lemba monga chonchi la chimodzi mwa zithunzi zotunduzidwa kwambiri ndi zithunzi zakupha za mʼBaibulo. Kuti pamene Baibulo likunena kuti wantchito wangwiro uyu amene anasautsidwa ndi kutunduzidwa ndi kung'ambidwa ndipo komabe nkutenga phunziro kuchokera pamenepo ngati mbambande zachilendo kwambiri. Koma ine lingaliro langa likuganiza mauno pamene ife tili pa ulendo wobwelera, ine ndikutero kwa zaka zingapo, ine ndinayitanidwa kupita ku Forest Lawn mu California, kumtunda kwa Los Angeles. Cholinga changa choyamba chopitira kumeneko chinali kukayendera manda a Amy Semple McPherson, woyambisa wa gulu la Four Square. Ndipo ine ndinapita kwake manda ake. Ndipo ngakhale ine sindikwizana ndi mkaziyo ngati mlaliki. Komabe mu mtima mwanga ine ndimapereka kuyamikira ndi kulemekeza pa zomwe iye anayimira mu ora ndi mazunzo ndi zinthu zimene iye anali kupyola nazo ndipo mu nthawi yakukhala kwake pansi pano. Ndiyeno kwake mwana wake wokondedwa amene ali bwenzi langa la pa mtima Rolf McPherson. Ndipo gulu la laliki ife tinapita kumeneko ndipo iwo ife sinakhale ndi nthawi yokalowa mu malo amene iwo amaotcherako mitembo ndi kuyika matupi mubo bokosi laling'ono pambali ya khoma. Ndipo mmenemo iwo anali nazo zinthu zina zapamwamba monga ngati mgonero otsiriza ndipo umo ndimowalitsidwa ndi kuwala kwenikweni kwa dzuwa. Iwo ali ndi chotsekera chimene chimawapasa iwo pamene iwo alowa mkati kuwala kwake ndiyeno pamene iwo ayamba kulankhula umo mumachita mdima ndipo pakapita kanthawi monse mumakhala mdima ndiyeno anthu amatuluka ndipo iwo onse amakhala ndi mgonero ndipo mkazi yemwe anasunga chinsinsi chammene angalimenyere glasiri mpaka m'malo amenewo chifukwa kupanga zithunzi zimenezi chifukwa zinabwera kudzera mbanja kwa zaka zambiri mbuyomo ndipo lusolo inangopasirwa kwa anawo ndipo mmodzi wosiriza anali mkazi ndipo iwo anali kupanga chithunzi ichi ndipo pamene iwo anapita kukawumba ndikawotcha galasi kuli phika ilo cha Judas Iscariot icho chinaphulika ndiyeno iwo anachiyesa icho kachiwiri ndipo icho chinaphulika kachiwiri ndipo iye anati mwina ambuye wathu sakufuna chithunzi cha mdani wawo pambali pachawo ndipo anati ngati icho chili chiphulika kachiwiri ife sitichisiriza chithunzichi koma icho chinakhala nthawi imeneyi. Ndiye indedi icho chinali chinthu chokhudza ndi mmene zinthu zoterozo zikanachitika. Koma ndiye chimodzi cha zinthu zazikulu chimene chinandisangalatsa ine mu Forest Lawn chinali cha Michelangelo wosema wopambana chosemedwa cha Mose ndicho chomwe anachipanganso kumeneko ndi 2D. Icho sichili chapachiyambi koma chinali mbambande yopambana chotero ndipo pamene ine ndinayima ndikuyangana pa icho ine ndinachikonda icho china chake chimene chimaoneka ngati chikuyimira chili ndi china chake kwa icho ine ndimakonda luso mwabwino kwenikweni ine ndikukhulupirira mulungu ali muluso ine ndikukhulupirira mulungu ali munyimbo ine ndikukhulupirira mulungu ali muchilengedwe mulungu ali paliponse ndipo chilichonse chimene chikutsutsana ndi chapachiyambi ndi chisokonezo mulungu ali mukuvina osati mtundu wakuvina kumene inu mumachira kuno koma pamene wana amuna ndi akazi a mulungu akhala mu mzimu wa mulungu onani ndiko kuvina koma monga ife timalimbana nacho mpaka tukoloko mmawa uno kumtunda uko mukanjira ndicho chisokonezo chake koma ichi ndi mbambande yomwe mikalenjero anali nayo anali atapanga icho icho chinamutengera iye china chake kuti apange icho iye anali munthu wopambana ndipo chinamutengera gawo lalikulu la moyo wake chifukwa iye anali zambiri zaka zambiri mukuchisema kungotenga thanthwe ndi la msangalabwi ndikupitiriza kulisema ilo ndipo onani munthu yekhayo wosema mwini wakeyo ali nacho mmalingaliro ake chimene iye akuyesa kuchita iye ndi mmodzi inu mukhoza kupita ndi kunena kwa iye iwe ukujogoderanji pamwalawo kwa wakunja amene sakudziwa chimene chili mu mtima wake ndi zamkutu koma kwa munthu wosema mwini wake iye ali ndi masomphenya mmalingaliro ake a chimene iye akuyesa kupanga ndipo iye akuyesa kutulusa chimene iye ali nacho mmalingaliro ake mwamaonekedwe achosemedwa ndicho chifukwa chake iye akuchikumba icho kuchokera pa matanthwe ndipo ichi kuti uchite iwe oyenera kuyamba molondola oyambirira ndipo iwe uyenera kutsata pateni mukuona inu simungakhoze kutenga kachituso kakang'ono ndikuyamba nako ife tichipanga icho mwanjira iyi ayi ine ndikukhulupirira ayi iye ayenera kukhala nayo pateni yeniyeni ndipo mmalingaliro ake iye ali nayo pateni iyo ndipo iye sangakhoze kusiyana ndi pateni iyo tsopano pofuna kuchita ichi iye anayenera kuchijambula mmalingaliro ake chifukwa ife tilibe zithunzi zenizeni za Mose koma iye anayenera kukhala ndi chithunzi cha mmutu mu malingaliro ake cha chimodzimodzi chimene Mose anali tsopano wosema weniweni ndi wodzozedwa monga wandakatulo weniweni kapena woyimba weniweni wazimwenyemwenye chilichonse chimene chingakhale zenizeni zonse ziyenera kubwera mwakudzoza mikelanjelo ayenera kuti anali nako kudzoza kwa chimene Mose anali kuonekera kwenikweni ndipo iye anachigwira icho mmalingaliro ake chomwe Mose ayenera kuti anali kotero iye anachiyala icho pa chiduswa chachikulu cha msangalabwi kudula mwapateni ndikutsitsira mmusi ndikuchitcherereza mmusi mpaka iye anafika kuchithunzi chelicheni cha chimene icho chiyenera kuti chinali mmalingaliro ake ndiyeno pamene iye anachipanga icho chonse mwangwiro chotero kuchotsa ngodya iliyonse ndi malo onse atafufutidwa ndipo maso ake kungokhala bwino ndipo tsitsi lililonse ndi ndevu zonse basi momwezo zinalili iye anayima patali ndi kuyang'ana pa icho ine ndikuganiza zambiri zaka zambiri za ntchito yolimba ndi mmene iye anagwirira masomphenya omwewo nthawi yonse mmalingaliro ake achimene iye amati achichite ndipo tangoganizani masomphenya amenewo pa malingaliro ake kwa zaka zambiri kuti akachipange icho kuoneka chimozimozi basi kwa chomwe icho chinali iye anagwira masomphenya choyamba ndipo momwe iye anayenera kugwira ntchito kwa masomphenya awo kudulapo ndi kupanga ndipo pamene iye anachifikisa icho pamene iye anachipanga icho changwiro mpaka icho chinakhaladi changwiro iye anayima ndikuyang'ana pa icho pamene iye anachitsiriza mawuja ali ndi nyundo mdzanja lake ndipo iye anadzodzedwa kwambiri pamene iye anayang'ana pa icho chifukwa masomphenya a mmalingaliro ake anali atayima patsogolo pake mucheni cheni
chimene iye anali ataona ndipo lingaliro lake la chomwe Mose anali apo icho chinaoneka pamaso pake chimene iye anali nacho mu mtima wake zaka zonse izi zakuvutika ndi maola achisoni ndi kutsinjika ndi osinjirira ndi china chilichonse komabe iye anakhala nawo molondola masomphenya mpaka icho chinatsirizidwa ndiyeno pamene icho chinatsirizidwa iye anayima mbuyo ndi nyundo kapena nyundo ya osema mudzanja lake ndipo iye anayang'ana pa chosemedwacho ndipo kudzoza kwa masomphenya amene iye anali atawaona amene angachichitire icho chinamudzoza iye mochuluka kwambiri mpaka iye kudzozako kunamukhudza iye mpaka iye sanasamalire zawina ndipo anachikanda icho pa bondo ndi kunena langula
tsopano pali chilema pa chifano chopambanacho pa bondo pa bondo lakumanja pamwamba chabe pa bondo pafupi mainchi asanu ndi imodzi pali malo ine ndinayika dzanja langa pamenepo pafupi kuya choncho atatha iye kutaya nthawi yonseyo kwa zaka ndi zaka kuti apange ichi ndiye pansi pa chikopa cha kuona kukwanilisidwa chimene iye anachiona mu mtima wake ndi mu masomphenya ake ndipo anakhumba kuchiona icho chinatsirizidwa ndipo pamene icho chinatsirizidwa iye anadzozedwa nacho kwambiri mpaka iye anaganiza mbambande yake yomwe iyenera kulankhula kwa iye ndipo iye anachikantha icho pamwendo ndi kufula langula ndipo iko kunapanga chilema pa icho iko kunayika chilema pa fanolo kwa ine chilema chinali chimene chinapanga icho kukhala mbambande tsopano mwina mwake kwa lingaliro limene lingaganize mosiyana inu muganiza iko kunachiononga icho ayi kwa ine iko kunapangisa icho chimene icho chinali icho chifukwa cha zaka zambiri za ntchito yogwiridwa mosamala ndi kuvutika ndi kudzoza ndi zina zoterozo pochipanga ichi kuvutika kwake kunatsimikiziridwa kuti sikunali pachabe icho chinali changwiro ndipo ndicho chifukwa chake iye anafula langula pa iye anali ataona pamaso pake kuti iye anali atakhoza kukwanitsa kubweretsa pokwaniritsa masomphenya amene anali mmalingaliro wake ndipo chotero pansi pakudzoza iye anachita china chake mosaganizira osati mwawamba iye anachikantha icho ndi kufula langula iye sakanachita icho ngati iye akanakhala ataganiza koma iye sanaganizire uko kunali kudzoza kwakuona chimene iye anali nacho mmalingaliro ake chitakhala pamenepo mwangwiro pamaso pake kuvutika kwake ndi zolemesa ndi mausiku atali ndi kukhala kutali ndi za mdziko kwa masiku ndipo mwina kudya kasangweji ndi kukhula pa icho ndi kubwelera mbuyo ndipo ayi umosimomwe icho chinalili kumene tsopano chiyenera kubwera pansi kuichi ndi kuchikhula icho ndipo pamene iye anachiona icho changwiro basi ndiye iye anachiona mchenicheni mthunzi wa chimene chinali mu malingaliro ake chinali chitakhala chenicheni icho chinakhala chenicheni kuerera icho chinamudzidzimusa iye ndipo icho chinali chenicheni kwambiri mwakuti iye anayenera kufula langula kwa ine icho chinali chinyezimiro icho chinali chiyamikiro kwa ntchito yake kuti ntchito yake yomwe inamudzoza iye kwambiri mwakuti iye akanakhoza kufika posaganizira zawina kuchimenya icho ndikunena langula ine ndinayima pamenepo ndikuyang'ana pa chosemedwacho ine ndinaganizira za maola amene munthuyo ayenera kuti anawayika mukupanga ichi iwo ananena zaka zingati zomwe zinali koma icho chinali chinyezimiriro koma icho chinali chinyezimiro kwa iye chifukwa icho chinali chothandizira kuluso lake lalikulu ntchito yake yayikulu ya chimene iye anali kuchita ndipo pamene iye potsiriza anali wokhoza kuchikwanitsa icho
icho chinali chopambana kwambiri. Tsopano tiyeni ife titembenuze tsamba la Michelangelo ndi kutseka buku.
Let's open another book.
Ndipo tiyeni titsegule buku lina. Ndikuwerenga za osema wamkulu wamphamvu zonse.
Before there was a word.
Yemwe. Pasana
kale foundations was laid.
Ndipo pasana ikidwe maziko.
Iye
anali nacho malingaliro ake achimene iye ankafuna. Ndipo iye ankafuna kupanga munthu chifaniziro chake chomwe. Iye ankafuna kupanga china chake mwachenicheni chachimene chinali masomphenya kwa iye. Chimene chinali mukuganiza kwake. Tsopano kwa Michelangelo chimene chinali chotsatira chaganizo lake. Ndipo Mulungu ankafuna kupanga munthu mwachifaniziro chake wosema wamkulu. Ndipo iye anapita kukagwira ntchito pa iye. Ndipo ife tikuzindikira pamene iye anabweresa kuchokera kuzipangizo choyamba mwina chinali nsomba, ndipo kenako mbalame, ndipo kenako zinthu zokwawa pa dziko lapansi. Ndi zinthu zambiri zimene iye anazibweretsa, koma potsiriza pamene iye anafungatira pokhala mlengi, iye sanali monga munthu tsopano wosema amene ayenera kutenga china chake chimene chalengedwa kuti aseme chifano. Iye anali wosema wa zinthu zamuyaya. Iye anali wosema amene akanakhoza kulenga ndi kubweresa mukukhalapo. Izo chimene iye anali nacho mulingaliro lake kuti achipange. Kapena mwina mwake iye akhoza kupanga chopangira chimene malingaliro ake anakhumba. Ndipo pamene iye akuyamba kugwira ntchito pa zinthu zokwawa monga pa nyama zazing'ono pa dziko lapansi. Ndiyeno iye anayamba kuchibweresa icho kuchokera pa icho kukhala chimene chake chapamwamba. Ndiyepo tsiriza iye anachifikisa icho kunyama zazikulupo monga ngati mkango, nyalugwe, chimbalangondo. Ndiye iye anachifikisa icho mmoyo mwina mwake wa angwere ndi anyani ndi zina zotero. Tsono osati kusinthasintha monga ife tikuganiza kuti china chinachokera ku icho chinali chilengedwe cha thunthu Mulungu akugwira ntchito mwa dongosolo. Ndipo potsiriza apo panadza pa dziko lapansi ungwiro. Ndipo ameneyo anali munthu. Ndiyeno iye ankakhoza kuona mwa munthuyo kuti ankaoneka monga iye. Kotero tsopano pamene iye anayangʼana pa iye, iye anali chinyezimiro chachomwe mlengi wake anali. Mulungu anali tsopano atakhoza kukhala nacho chinthu chimene iye ankachifuna, munthu muchifaniziro chake chomwe. Ndiyeno ine ndikukhoza kunena kwa ichi kuti pamene iye anamupanga munthuyu panali china chake za iye, komabe icho sichinkaoneka bwino basi chifukwa kuti iye anali mwayekha.
And that's how God had been by himself.
Ndipo Mulungu analili mwa iye yekha. Iye anali wamuyaya. Ndipo munthu tsopano muchifaniziro cha Mulungu nayenso anakhala pa dziko lapansi mwa iye yekha. Kotero iye ayenera kuti anakantha mphonya pang'ono chapambali yake yakumanzere. Ndipo kuchokera pamenepo iye anatenga kagawo kamene kanachoka pamenepo, ndipo anamupangira iye womuthandizira mkazi. Ndiye iye sanali mwayekha. Iye anali ndi wina wake naye. Ndipo ndiyo ntchito yake yayikulu. Ndipo iye monga wosema wamkulu aliyense akanatenga yake mbambande yake. Tsopano poyamba iye anali nayo mbambande ya iye mwini. Koma tsopano iye anaona kuti mbambandeyo inali yosungulupa monga iye analili. Kotero iye anagawaniza mbambandeyo poyikantha iyo mu mbali ndi kutulusamo womuthandizira. Ndipo tsopano kuti apange awiriwo mmodzi, iye anawayika iwo monga wosema wamkulu aliyense mumalo amene ali wokongola wosema sakanakhoza kupanga mbambande yopambana ndiyeno nkuitenga iyo ndi ukayika iyo mukakhwalala pena pake kapena kuyibisa iyo kutseri kwa nyumba monga ambuye wathu anatiwuzira ife munthu samayasa muni ndi kuwuyika iwo pansi pambiya pamene ife tikhala mbambande za mulungu ife sitibisala mukakhwalala kwina kwake ife tiyenera kupereka kuwala kwero ife tikuona kuti iye anatsiriza kupanga mbambande iyi iye anayika iyo apa pa dziko lapansi ndikuyika iyo mumalo okongola kwambiri amene analipo mʼmunda wa Eden iye anakhazika mbambande yake awiriwo pokhala mmodzi mʼmunda wa Eden mmene chiyenera kuti chinamkomera iye kuti iye anaona mbambande iyi inali bwino iye zidatha izo ife tikupeza kuti iye anapuma iye anakondwera nayo bwino ntchito yake tsopano kumbukirani kuti lingaliro langa mbambande ndikukantha kumene kunaononga mbambande ya Mose wa angelo woyera muchosema ndipo kunali kukantha kumene kunadula mbali ya mbambande yake kumene kunatulutsamo mkwatibwi
Now we see them ndipo tsopano
ife tikuwaona iwo monga banja la mbambande mʼmunda wa Eden kwa izo tinamukondweresa iye mpaka iye anapuma ndiye iye anati ine ndipuma koma pamene iye anali akupuma ndikudalira kwa mbambande yake mdani wake anadzamo ndikuipeza mbambande yopambana iyi ndipo iye mwachinyengo iye anakwawira pansi pa makoma a mʼmunda ndiyeno iye anaononga mbambande yokongola iyi iye anayiononga iyo kotero kuti iyo inango ine ndikuyesa kuyangʼana koloko iyo ndipo ine ndinamufunsa Mike mzukulu wanga kuti alize belu lija mu maminiti makumi atatu koma ine iye sanachite izo ndipo ine ndakhala kale maminiti makumi atatu koma ndiyo ife tipitiriza pang'ono chabe mwaona tsopano ine sindikufuna kuswa malamulo awa ine ndinawapanga malamulo amenewa onani ndipo ine ndipo apa pali kuswa lamulo lako lomwe tsopano zindikirani ndiye mbambande iyi pamene satana anayigwira iyo wonyengayo anathyola kupyola mzipupa ndipo iye anaononga mbambande iyi chifukwa chakuti njira imene iye anachitira icho chimene kodi iye anachita motani icho ine ndipita mwatsatanetsatane wa izo momwe iye anachitira icho inali mbambande iyi inatetezedwa ndi mawu a mulungu ndipo mbambande iyo mwini ya banja inatetezedwa ndi mawu awa koma mbali yodzoledwa imene inadzoledwa kuchokera kuyapa chiyambi inatuluka mpaka kuseri kwa khomalo izo zinampasa satana mwayi kuti ayiwononge iyo ndipo tsopano monga inu mukudziwa chimene ine ndimakhulupirira pa zinthu zimenezo kotero ine sindisowa kunena izo koma mbambande inaswedwa koma wosema wamkulu pamene iye anaona kugwa kwa banja lake mbambande iye sanali wololera kugwa isiya iyo itagona pamenepo chafufu mimba ndi kuwonongeka iye anapita kukagwira ntchito mwansanga kuti ayimange iyo kachiwiri iye sanali kulolera kuti iyo iwonongeke igone pamenepo monga choncho nthawi yonse chifukwa iye ndi mulungu ndipo iye sadzagonjetsedwa kotero iye anapita kukagwira ntchito mwansanga ndi kuyamba kumanga kachiwiri mwachifaniziro chake chomwe munthu Tsopano ife tikupeza kuti dziko la chigumula linadza motsatira ndi kuononga chinthu chonse kufukwa mapangano amene anapangidwa mwamangawa ngati iwe sudzachita izi kapena ngati iwe udzachita izo Mulungu wosema wamkulu anaona kuti munthu sakanakhoza kusunga pangano iye sangakhoze chabe kuchichita izo palibe chabe njira konse pa kulangulana mphindi zingapo zapitazo ine ndinali kulangula kwa munthu mchipinda amene ali pano tsopano nati koma mʼbale Branham ine ndili nazo zinthu zochuluka kwambiri zimene ine ndikuziwa zili zolakwika ndipo mkazi wa mng'ono wa umulungu ine ndinati koma yang'anani mlongo inu musamaziyang'ane pa inu eni ndi chimene inu mukugumba basi ndi chimene inu mukuyesa kuchita ndipo ngati inu mukumukonda ambuye kwenikweni inu mumayesa kumutumikira iye ndi mtima wanu wonse ndiyeno zolakwitsa zanu zonse zabisika mumagazi a ambuye yesu mukuona onani iye anapanga njira kotero iye akuyamba tsopano kumutenga munthu kuchokera ku mapangano ake onena kuti ngati iwe udzati ine ndidzati ndipo iye akuyamba ndi munthu wotchedwa Abrahamu ndi kupereka kwa Abrahamu pangano mopanda mangawa nthawi zonse iye akuyamba mambande satana amayipeza iyo chifukwa mawu koma pamene iye anayamba ndi Abrahamu iye anati ine ndachichita kale icho tsopano ili ndilopanda mangawa osati chimene kuti ngati iwe udzati ine ndidzati koma ine ndachichita kale icho tsopano iye wosema watsimikiza kuti akhale nayo mbambande iyi ndiye kuchokera pa Abrahamu kunadza mbadwa ndipo mbadwazo kwenikweni tsopano Mulungu akuchita chiyani iye akuyimanganso mbambande iyi imene inali itagwa kotero mwambadwa woyamba yemwe ife tikumupeza anali Abrahamu tsopano penyani mbambande iliyonse ikuyikidwa pa maziko chosema chosemedwa cha angelo cha Mose chili pa zitatu kapena thundu la nsangalabwi ya mapazi anayi icho chili ndi maziko kotero Mulungu mukukonza mbambande iyi iye anayika iyo pa maziko ambadwa ndipo maziko ambadwa woyamba anali Abrahamu kenako Isake kenako Yakobo kenako Yosefe ngodya zinayi ndipo tsopano Abrahamu anali maziko a chikhulupiriro ndiye ndinene kuti iyo inali ndi maziko anayi maziko a chikhulupiriro anali Abrahamu maziko a chikondi anali Isake maziko a chisomo anali Yakobo chisomo cha Mulungu kwa Yakobo aliyense akudziwa izi koma mwa Yosefe munali ungwiro apo ndi pamene iye akanakhoza kuyimisa chosemedwacho osati pa maziko oyamba maziko achiwiri maziko achitatu koma pa maziko achinayi Abrahamu anaonetsera Khristu indedi koteronso Isake muchikondi Abrahamu anachita mwachikhulupiriro Isake anachita mwachikondi Yakobo anachita mwachisomo chake chifukwa Yakobo amatanthauza wonyenga ndipo ndicho chimene iye anati koma chisomo cha Mulungu chinali ndi iye koma pamene izo zinafika kwa Yosefe palibe chilichonse chomutsutsa iye pokandika pamodzi basi papang'ono pakuti maziko ayenera nawonso kukhala mbambande pamene iye anawafotokozera atate wake mneneri nenani kwa farao kuti anthu anu ali woweta ng'ombe ndipo osati woweta nkhosa chifukwa woweta nkhosa ndi chonyansa kwa aigupto koma pamene mneneri wokalambayo anafika pamaso pa farao iye anati pa ntchito anu ndi woweta ziweto kotero icho chinayikanda iyo mwaona ndicho chifukwa chake iyo ikupangisidwabe kukhala mbambande tsopano maziko akhazikidwa kudzera muchikhulupiriro chikondi chisomo ndipo kuungwiro kupyolera mwambadwazo tsopano ntchito yachimango imene inadza pa mbambande yopambana iyi inali aneneri amene anali mau ine ndikuyembekeza inu mukoza kuwerenga izi aneneri osati malamulo aneneri pakuti aneneri anali mau otsimikiziridwa amene akupanga osati mbadwazo aneneri iwo anali mau otsiriza monga iye anayambira mbuyo momwe mumasiku a mose ndikubwera m'musi kudzera mwa aneneri kwa mmodzi aliyense ndipo potsiriza kumanga chokweza tsupiro kuyandikira nthawi zonse ndipo wopambana onsewo anali yohane baibulo limanena choncho yesu ananena izo palibe munthu amene anabadwapo mwa mkazi wopambana ngati yohane mʼbatizi pakuti iye anali yemwe akanakhoza kulozera mawu ndiyeno panadza potsiriza mutu wopambana mutu wa izo zonse kuti lonselo limangolankhula za iwowu maziko anakhazikitsidwa ndi mbadwa koma thupi linamangidwa ndi mawu amene anali aneneri ndipo apa pambwera mutu wa izo zonse yesu anadza poonekera pamenepo pamene chigawo cha mutu ichi chinayikidwa pa iyo ife tikupeza mwa iye ntchito ya manja yonse ya mulungu ife tikupeza mwa iye chinyezimiro cha ngwiro cha mawu pakuti iye anali mawu chidzalo cha mawu tsopano kachiwiri mulungu ali ndi mbambande ya ngwiro panonso monga yesaya ananena taonani wantchito wanga mbambande yanga imene ine ndayionetsera popyola mibado yonse ya mmodzi wa ngwiro wakudza uyu ndipo apa iye wayima pamaso panga kumene wangwiro apo muchifaniziro chake chomwe kunyezimiritsa mulungu pakuti iye ananena mu yohani woyela 14 pamene inu muona ine inu mukuona atate ndipo ndiye pachiyambi panali mawu ndipo mawu anali ndi mulungu ndipo mawu anadulidwa nanyezimirisa chimene mawu anali pachiyambi iye mawu ananyezimirisidwa mu mbambande mwachifanizo chake chomwe mulungu kubwereranso mwakufanana naye kwake maonekedwe a mawu akunyezimirisidwa mu fano la munthu mbambande aneneri wonse anali nazo zilema onsewa anali kagawo koma apa potsiriza kubwera mwamba kupyola mu izo potsiriza pakudza mbambande mmodzi wa ngwiro wopanda chola kuita mwa iye konse wonyezimirisidwa mwa ngwiro zedi wa mwini wake womangayo fano lake lomwe linanyezimirisidwa mu ntchito yake mulungu ndi khristu anali mmodzi mwakuti mpaka iye anayika mzimu wake womwe mwa iye ndiyeno ngakhale fano ndi womanga anakhala mmodzi mulungu ndi ntchito yake yosemedwa mbambande yake kumene mose anali mu ntchito ya angelo woyera anali kapena mikalenjelo kani inali ntchito yosemedwa imene inali yakufa chifukwa icho chinapangidwa kuchokera kumwala koma apa kaswiri womanga pamene iye anapanga ntchito ya manja ake kukhala ya ngwiro iye analowa mkati mwa iyo wopangidwa mwa ngwiro kwambiri woombola wa anthu wa ngwiro kwambiri wa umulungu kwambiri komabe apo panalibe kugongola kuti ife timukhumbe iye pamene mwana uyu wobadwa mwana mwali wa mulungu wamoyo anakhala wangwiro kwambiri ndi wodzinyepesa muchifaniziro cha mulungu ada mbuye wamkulu amene anali atabweretsa moyo wake kupyolera mwa aneneri ndipo iye anali chikwaniliso cha aneneri wonse iye anali wangwiro kwambiri mpaka mulungu poona ichi iye ana muganda iye ndipo ana fula langula monga Michelangelo anazikira langula inu mukuti kodi zili choncho maliko oyera 97 ife tikupeza papiri la mawalisidwe pamene apo panaima Mose lamulo apo panaima Eliya aneneri njira yonse mbuyo chokela kwa mbadwa makolo chilambulo aneneri ndiwena onse ataima pamenepo ife tikumvali uli kubwera pansi kuchokela mumtambo ndikunena uyu ndi mwana wanga wokondedwa mvereni inu iye ndipongati iwo ati akamve iye ayenera kulangula anali chabe masiku pang'ono iye asanakanthidwe uyu ndiye mwana wanga amene ine ndikukondwera kukhala mkati mwake ine ndamuumba iye ine ndakhala zaka 4,000 kuti ndimufikise iye ku ichi ndipo tsopano iye ali wambwiro kwambiri ine ndiyenera kumukanda iye kotero iye akhoze kulankhula mvereni inu iye iye ndi mmodzi wangwiro iye ndi mbambande kumbukirani iye anaonetseredwa nthawi zonse mbuyo kupyola mchipangano chakale ife tikumupeza iye monga thandwe muchipululu limene linakanthidwa thandwe muchipululu ine ndine thandwe lija limene linali muchipululu koma uwo unali mwala umene unali usanafikebe ku ungwiro wake koma mamaonekedwe oyimira ilo linatsata mpingo kukatunga kuchokera mwa ilo icho chimene iye akanakhoza kutunga kupereka moyo kwa iwo amene iye akanakhoza kuwapasa moyo koma iye anali thandwe lija muchipululu iye anali asanapangidwebe kukhala munthu iye anali kokha muchoyimira Mose anamuona iye ataima pa thandwe ili iye anamuona iye akudusa pafupi ndipo iye anati ndi gawo la msana wa munthu inu mukuona wasema anali kuonesa kwa Mose chimene chinali chifaniziro cha Khristu mwakungo langula chimene mbambande yopambana ikanamadzaoneka monga pamene iyo idzafika pa ungwiro iye anadutsitsa yake iye analowetsamo kapena anaonetsera kwa Mose masombenya atomwe mbambande ikanamadzaonekera ngati ilo linali gawo la msana wa munthu pamene iyo inadutsa pafupi muchipululu kumbukirani angelo akanangokhoza kufula ndi kukantha fano ndi kunena langula koma zinali zosiyana chotani kwa mulungu wosema wamkulu pamene iye anapanga munthu ndi chifaniziro chake chomwe mwangwiro mwakuti koti izo chinanyezimirisa iye mulungu analangula kupyolera chifaniziro cha munthu kuonesera chimene iye akanadzachita iye analangula kupyolera mwa aneneri pamene iwo anali mchifaniziro mwakungolangula pamene iye anali kuchibweresa icho mpaka kumutu koma pamene iye anadza kumutu iye anali chifaniziro chonse cha mulungu iye anali kudzionesera iye yekha ndiye atakanthidwa chifukwa cha ife tsopano iye ali mbambande kwa ife mphaso ya mulungu Yesu Khristu moyo wa muyaya ine ndikuyembekeza kuti ife sitiyiwala konse izi pamene ife tikuona masiku akudetsedwa pamene ife tikuona mithunzi ikugwa pamene ine ndikuneneratu kwangotsala kuzungulira kungapo kwina kwa dzuwa fuko lino lapita kodi inu mukudziwa dzulo 4 wa julaye Thomas Jefferson anasaina chikhazikiso cha ufulu iye ndi bungwe limene linali ndi iye ndipo belu la ufulu linalira ndipo ife tinatchedwa oyima patokha monga fuko malingana ndi mbiri yakale sipanakhalepo demokrasi pa nthawi iliyonse inatha koposa zaka 200 ndipo iyo inali 1776 julaye pa folo ndipo ife tangotsala zaka 10 kodi zidzatheka ayi zingakhoze zaka 10 ndipo ngati izo zichitika izo zidzaswa mbiri yakale yonse ndipo ife tikuona chikhalidwe cha nthawi ife tikuona chikhalidwe cha wanthu ife tikuona chikhalidwe cha ndale ife tikuona chikhalidwe cha dziko ilo silingakhoze kuyima ilo liyenera kumira monga Titanic ilo liyenera kupita pansi pakuti lawo likupereka malo fuko limozi mapeleka malo kwa lina pamene hilo likugwa ndipo ufumu uno uyenera kugwa ndi maufumu ena onse kuti apeleke malo kwa ufumu uwo umene uli mkuza umene sunga khoze kugwa pakuti ife tikulandira ufumu umene sunga khoze kusunthidwa kudzera mu chifaniziro cha ngwiro ichi cha mulungu mbambande mulungu pamene mulungu anayangana pa iye iye anadzozedwa kwambiri iye anali chotero kumuona iye momwe iye ankaonekera ndikuona maonekedwe a iye iye anadzozedwa kwambiri kuti iyo ingakhale mbambande ya ngwiro ya wowombola yesu wowombola kotero mulungu pofuna kuti akanthidwe iye mwini chifukwa kuti alipire dipo lake lomwe mulungu ndi khristu anakhala m'modzi kotero kuti mulungu akanakhoza kukanthidwa mu chifaniziro iye akanakhoza kuvulazidwa ndipo ndicho chifukwa chake yesaya anati ife tinamuyesa iye wokanthidwa ndi wosautsidwa wa mulungu komabe iye anavulazidwa chifukwa cha zolakwa zathu iye anatunduzidwa chifukwa cha mphulupulu yathu chilango chotitengera ife mtendere chinali pa iye ndipo ndi mikwingwirima yake ife tinachiritsidwa chifaniziro cha ngwiro mulungu munthu mulungu ma and morph anali atasintha kuchokera kuchauzimu kukhala masomphenya ndipo masomphenya anakuzidwa anafika mu chifaniziro ndipo chifaniziro chinakanthidwa kotero kuti chauzimu chikanakhoza kulawa kumvelera kwa imfa mbambande ya ngwiro ya mulungu iye sakanakhoza kuchichita ichi mwa mose iye sakanakhoza kuchichita ichi mwa aneneri yesaya amene anadulidwa ndi macheka mpaka iye anadulidwa mziduswa iye sakanakhoza kuchichita icho mwa aneneri amene anagendedwa iye sakanakhoza kuchita icho chifukwa iye sakanachimvelera icho umo munangokhala gawo la iye pambande ya ngwiro iyi iye anali chidzalo cha umulungu mthupi iye sakanakhoza kuonesera mose yekha iye akanaonesera uthunthu wake wonse kwa munthu uyu ndi kulawa imfa chifukwa cha mtundu wonse wa anthu mbambande ya ngwiro ya mulungu mulungu kudzozedwa kwambiri pochiona icho iye anakhala wowombola wa mibado yonse kulangulira iwo ambuyo mwakemo amene analipo kale ndi tsopano malonjezo wonse anadzakumanira mwa iwe iye anali ungwiro wa ungwiro zoyimira zonse zinakwaniritsidwira mwa iye wowombola wathu wachibale marute ndi bowazi wotipasa malamulo wathu kuchokera ku phiri la sinai mneneri wathu kuchokera ku chipululu monga iye anadza kuchokera mphiri monga iye anadza kuchokera mchipululu monga iye anadza kuchokera kumuyaya ndikudzakhala munthu chifaniziro cha ngwiro mulungu musi kupyola mbado posema mambadwa ndikupanga nsanja yake ndikuabweresa iwo kuchokera ku zinthu zosiyana kuti iye akanayika maziko awa pamenepo pamenepa iye anayamba kumangapo mawu ake aneneri ndipo kenako posiriza kubwera mpaka kwa mneneri wangwiro maziko angwiro masomphenya angwiro amene mulungu anali nawo ndipo tsopano kuti ichi chilankhule iye ndi mawu ndipo kuti mawu alankhule iye ayenera kulowa mu chifaniziro ndiyeno kuti chifaniziro chilankhule icho chiyenera kukanthidwa iye akudza mkati mwa chifaniziro ndiyeno polinga kuti chilankhule wowombola wangwiro zoyimira zonse za chipangano chakale zinakumana mwa iye monga ine ndinanenera tsiku lina yehova wa chipangano chakale ali yesu wachatsopano inde monga ambiri a inu amuna akazi msinkhu wanga ife tinali nawo mdziko monse malo ambiri ochapirako zovala achichainizi pamene achichainizi oyamba anayamba muno iwo anabwera kuchokera ku gombe la kumadzulo kumasunthira chakummawa kubwera kuno kuchokera ku dziko la kummawa kusunthira njira iyi ndipo pamene iwo anatero iwo anali anthu amene anali osazolowelera chinenero chathu ndi njira zathu koma iwo anali anthu odziwa kuchapa ndipo iwo sankatha kulemba chiphaso kotero kuti iwe ukanakhoza kukatengera zochapitsa zako koma bambo waji China iye anazipezera yekha mulu wa makadi aang'ono opanda kalikonse pa iwo konse. Kolero pamene iwe udza kudzachapisa zako iye amakhoza kutenga kadiri nalingʼamba ilo mwa njira ina yake nakupasa iwe chiduswa chimodzi ndipo iye ankasunga chiduswa chinacho. Ndipo tsopano ndi zabwino pang'ono kuposa zimenezi tili nazo tsopano. Chifukwa pamene iwe ubwerera kudzatenga chimene chili chako, ziduswa ziwirizo ziyenera kulumikizana. Iwe sukanakhoza kubera icho ngati umari utero. Palibe njira imene ungachitire izo. Iwe ukhoza kulemba zilembo zofanana. Koma iwe sungabere mang'ambidwewo. Icho chiyenera kugwirizana chimodzimodzi ndi chiduswa chinacho. Kotero zovala zanu zakuda zimene munadza nazo inu mukanakhoza kuziwombola izo ndi chiphaso ichi. Chifukwa icho chimalumikizana ndi chiphaso chimene chinaperekedwacho. Ndipo pamene Mulungu mwa aneneri ndi pansi pa chilamulo anatitsutsa ife ku tchimo ndipo lamulo lilibe chisomo. Ilo limangwa kufotokozerani inu kuti inu ndinu wochimwa. Koma pamene Yesu anadza poonekera iye anali chikwaniriso. Iye anali chikwaniriso cha chilichonse Mulungu analonjeza. Iye anali changwiro chifanizo chofanana cha lonjezo. Kotero malonjezo onse anchipangano chakale anadzakumana mwa Yesu Khristu. Izi sizikanakhoza kukumana mwa Mose. Izi sizikanakhoza kukumana mwa aliyense wa aneneri. Koma izi zinakumana mu mbambade iyo inafanana ndi zonse zimene icho chinanena kuti iyo idzakhala. Kotero mpingo uyenera kukhala wofanana kwa chilichonse chimene Mulungu analonjeza. Iwo uyenera kukhala chiduswa chimene chakanthidwa kuchokera kwa iyo. Kotero ngati chapa chiyambi chili mawu, kotero adzakhala omvera amene atengedwa kuchokera kwa iwo kukhala mawu kugwirizana ndi mbali yake. Kotero bambo wachi China inu mukanakhoza kutenga kumene lamulo limakutsutsani inu ndipo linali inu munali wonyansa ndipo inu munali wolakwa ndipo akanakhoza kukuyikani inu mndende. Koma pamene iye anadza iye anali chiduswa chofanana chake chimene chikanakhoza kukutengerani inu kunja ndikubwezeresaninso inu kukhala chiphaso cha thunthu chiwombolo chimene Mulungu anali atalonjeza kale mʼmunda wa Edeni. Mbewu yako idzaphwanya mutu wa serpent koma chidendene chake chidzaphwanya mutu wake. Tsopano ife tikupeza mbambande ya ngwiro iyi imene Mulungu anayisiriza. Tsopano ife tikuzindikira kuti iye anali chonse chimene chinalonjezedwa kuti chikhale. Iye ali malonjezano onse zonse za mauneneri. Chilichonse chimene Mulungu anapanga lonjezo lake, mbewu yako idzaphwanya mutu wa serpenti. Tsopano iye sakanakhoza kuphwanya iwo ndi lamulo. Iye sakanakhoza kuphwanya iwo ndi aneneri.
But he did do it.
Koma iye anachichita icho. Pamene mbewu ya mkazi inakhala mbambande, iye anali mwala umene Danieli anauona utasemedwa kuchokera ku phiri. Iye anali mmodzi akanakhoza kukantha. Iyeyo ali mmodzi amene akanakhoza kuphwanya mutu wa serpent. Moyo wake unafanana chimodzimodzi moyo wa Mose. Moyo wake unafanana ndi David. Tiyeni tione ngati iwo unali ngati iye ali chiduswa chofanana. Zindikira Davide mfumu yokanidwa pa anthu ake omwe. Iye anali tsiku lina pamene iye anali mwana wake yemwe anauka momupandukira iye. Ndipo iye analekanitsa ndi kugawa ankhondo a Israeli. Ndipo iye anali Davide anachotsedwa kapena kuchotsedwa ndi anthu ake omwe kuchoka pa mpando wachifumu wake. Ndipo ali pa njira yake panali munthu wina amene anamuda iye. Ndipo iye akuyenda pamenepo kulavulira pa Davide. Mlonda uja anatulusa lupanga lake nati ine ndisiye mutu wa galuyo ukhale pa iye kulavulira pa mfumu yanga. David anati musiyeni iye yekha. Mulungu wamuza iye kuti achite izi. Kodi inu simukuona munthu wansoni wozowelerana ndi zowawa iye akuyima ngati nkhosa pamaso pa oyisenga chete iwo iye ananena choncho mwina Davide sankaziwa chimene iye anali kunena koma pafupi zisanu zaka mazana asanu ndi limodzi mtsogolo kapena zochuluka pang'ono mwana wa Davide anali kupita kupyola mu misewu yomweyo ndipo iye analavuliridwa koma zindikirani chimene chinachitika pamene Davide kuchokera mwake pamene iye anakhala wobisala ndipo anachoka kothawira kwakeko pamene iye anabwelera munthu uja anapempha mtendere ndi chifundo ngakhale iwo amene anamukantha iye adzamuona iye tsiku lina pamene iye ati abwerere ndipo ife tikupeza ndiye mwa Yosefe kuti Yosefe anali mnyamata wobadwa modabwisa wosiriza gawo lapamwamba pa mazikowo pamene mbambande inayenera kumangidwapo izo zikuchokera ku chikhulupiriro ndi ku chikondi ndi ku chisomo izo zinabwera ku ungwiro ndiye chotero zinachita icho kuchokera ku mapazi akuyamba kubwera mpaka ku ungwiro mwa Khristu zindikirani momwe iye anaonetsedwera mwa Yosefe pamwamba pa maziko wangwiro kwambiri wa onse iwo ife tikupeza kuti Yosefe anabadwa ku banja lake ndipo iye anali mwa mkazi wovomerezeka kwenikweni amene anali mkazi wa Yakobo ndipo zindikirani aponso kuti pamene iye anabadwa atabe ake anamukonda iye ndipo abale ake anamuda iye popanda chifukwa chifukwa chiyani iwo anamuda iye chifukwa iye anali mmawu mukuona maziko omwe mukuona mmene mutu wa maziko wakufikira tsopano yang'anani pa mutu wa thupi ukudza tsopano penyani mutu wa mkwatibwi ukudza mukuona iye anali mawu ndipo iwo anamuda iye chifukwa iye anali mpenyi iye ankaoneratu zinthu nawafotokozera iwo izo zinkachitika zinalibe kanthu kuti zachedwa motalika chotani izo zinachitika chimozimozi basi ndipo pakukhala wa uzimu iye anachotsedwa pakati pa abale wake iwo anayenera kukhala kumukonda iye koma iwo anamuda iye chifukwa iye anali mneneri ndipo iye anali wa uzimu ndipo iwo anamuda iye zindikirani iye anagulisidwa kwa mafupi zituswa za siliva 30 anaponyedwa muzenje nayesedwa kuti wafa koma anatulusidwa kuchokera muzenje ndipo mu nthawi yakuyesedwa kwake mundende wopereka chikho ndiwo wophika mkate ife tikudziwa kuti wopereka chikho anapulumusidwa ndipo wophika mkate anatayika ndipo nyumba ya ndende ya Khristu pa mtanda mmodzi anapulumusidwa ndipo mmodzi winayo anatayika mbala ziwiri awiri wochita zolakwa ndipo ife tikuzindikira iye anatengedwa kuchokera mu ndende yake kupita ku dzanja la manja la farao mwakuti palibe munthu akanakhoza kulangula kwa farao kupyolera mwa Yosefe yekha ndipo pamene Yosefe ankachoka pa mpando wachifumu wa farao ndipo lipenga linkalira mu igupto monse pokoso linapitirira anati kodani mondo aliyense Yosefe akubwera kumeneko chotero izo zidzakhala ndi Yesu momwe iye anakondwedwera ndi atate ndikudedwa ndiwo abale achipembedzo popanda chifukwa iye anagulisidwa ndi zidusa za siliva 30 monga zinachitikira nayikidwa mzenje kuyeserwa kuti wafa pa mtanda mmodzi anatayika ndipo mmodzi winayo anapulumusidwa ndipo anakwezedwa mmwamba kuchokera pa mtanda ndipo akukhala ku dzanja la manja la mulungu mu ulemerero mzimu wopambana umene unanyezimirisidwa mwa iye ndipo palibe munthu akhoza kulamula kwa mulungu pokha kupyolera mwa Yesu Khristu ganizani za icho ndipo pamene iye achoka pa mpando wachifumu umenewo kuyamba kuyenda lipenga lidzamveka ndipo bando lilonse lidzagwada ndi lilime lilonse lidzavomereza kumbukirani iye anali mwana wakupeza bwino chilichonse chimene iye anachita chinachita bwino ngakhale iyo inali ndende kapena paliponse pamene icho chinali icho chimadzatha bwino Ndipo iye sanalonjeze kwa anake kuti iye adzachita chilichonse kuchita limozi kwa ubwino. Ngakhale iwo anali matenda, nyumba ya ndende, imfa, zisoni, chilichonse chimene chinali kuti icho chidzachitira ubwino kwa iwo amene amukonda iye. Iye analonjeza izo. Ndipo izo ziyenera kukhala choncho. Icho chiyenera kukhalapo. Ndicho pipirisa chinayankhula kwa ife mwa iye. Iye anali chifaniziro changwiro cha Mulungu. Tsopano ife tikuona pano naponso kuli pamene iye abweranso. Kumbukirani Yosefe mwavumbuluso anapulumusa dziko ndi uneneri wake wopambana. Dziko likanafa ngati iko kukanakhala kuti kulibe Yosefe. Ndipo dziko likanakhala litafa ngati kukanakhala kulibe Yesu. Pakuti Mulungu anakonda kwambiri dziko kuti iye anapasa mwana wake wobadwa yekha kuti ali Yesu amene akhulupirira pa iye asatayike. Mulungu akusunga moyo mopitirirapitirira ife tikhoza kupita chifukwa iye anali mopheka, anali chofanana cha Davide, iye anali chofanana cha Mose, iye anali chofanana cha Eliya, iye anali chofanana cha Yosefe. Chilichonse chilichoonetseredwa kapena cholankhulidwiratu ndi iye muchipangano chakale chinakanena mpakana muicho ndi chiyanicho kusonyeza waombola wangwiro yemwe ife tikanakhoza kuyikapo zovala zathu zakale zakuda moshapira kupita ukazitenganso izo izo zachapidwa mu mwazi wa mwana wankhosa. Ife tikhoza kutenga zimene zili zathu zomwe ndipo chilichonse chimene iye anachifera ife tikhoza kuchitenga icho. Iye anali mawu angwirowo oonetseredwa icho chinamukondweresa Mulungu wosema wamkulu kuti amukande iye ndi kuti achichite icho mwanjira iyi. Ife tikumuona iye mu Yesaya apa monga ine ndinawerenga. Ife tonse tinampenya iye. Ife tinabisa nkhope zathu kwa iye. Panalibe kukongola kuti ife tikamkhumbe iye. Aliyense akukamba za iye kuchita zomutonza iye. Ine ndikukamba za iye tsopano mu dziko ili. Aliyense akuchita zomutonza iye. Mukuona ife tinamupenya iye. Ife tinamuona iye. Estimu amatanthauza kuyang'anapo. Ife tinamupenya iye wokandidwa ndi wozunzidwa wa Mulungu. Komabe iye kodi iye anachitiranji izi? Iye anavulazidwa chifukwa cha zolakwa zathu. Iye anatunduzidwa chifukwa cha mphulupulu zathu. Tsopano ife tikanakhoza umango pitirirapitirira ndi izo. Koma ine ndikukupira inu muli ndi chithunzi cha chimene ine ndikutanthauza tsopano. Mulungu kumanganso mbambande yake. Koma tiyeni ife tisayiwale kuti muchiyambi pamene iye anakanda mbali ya Adamu. Iye anatenga china chake kuchokera ku nthiti yake. Tsopano kukanthidwa kwa Khristu kunali kwa cholinga kuti iye akhoze kutenga kuchokera mwa iye mmodzi woti akhale banja mkwatibwi. Iye akhoze kumtengera iye mkwatibwi. Kotero pamene mbambande yake inafika pa ungwiro ndiye iye anayenera kuyikantha iyo kuti atenge kuchokera mwa iye osatichidwiswa china, osati chilengedwe china, koma cha chilengedwe chomwecho. Mʼbale wanga usaganizire moyipa za ichi, koma taganiza kamini ngati iye anatenga kuchokera mwa iye chilengedwe chapachiyambi kuti apange mkwatibwi wa iye. Iye sanapange chilengedwe china. Iye anatenga gawo la chilengedwe chapachiyambi. Ndiye ngati iye anali mawu mkwatibwi ayenera kukhala chiyani. Iye ayenera kukhala mawu apachiyambi. Mulungu wamoyo mu mawu. Kimbale South Africa kamodzi ine ndinali kuyang'ana pa Diamond momwe iye amachosedwera kuchokera munthaka. Ndipo ine ndinamuona iye ali pamenepo monga chabwino a kapitawo wa makinawo kapena wamgoli anali mmodzi wothandizira anga mu nzira wa pemphero. Ndipo ine ndinazindikira Diamond wokwana madola makumi zikwi ataunjikidwa pa limodzi koma iye sanali kunyezimira ngakhale pansi pakuwala. ndipo ine ndinati kwa kapitawo wa mgodi, ine ndinati chifukwa chani iye sakunyezimira? Iye anati bwana, iye sanadulidwebe, iye ayenera kudulidwa. Ndiye pamene iye wadulidwa, ndiye iye amanyezimirisa kuwala. Tizimenezo bamba nde iyenera kudulidwa. Kudulidwa chifukwa chani? Kodi chiduswa chimadulidwa apo? Ayayi. Kachiduswa kamene kadulidwa ako iko kamapangidwa nidulo ya Victrola. Ndipo nidulo ya Victrola imayikidwa pa rekodi imene ili ndi nyimbo yosaoneka kwa dziko, koma niduloyo ndi imene imatulusa iyo kunja, imayitulusa kumasulira kuona kwa mawu. Moyo wake unafanana ndi wanthu wonse. Tinamkomera Mulungu kumukantha iye. Ndipo sopano chifukwa chani anamukantha iye? Kwa chifukwa chomwecho iye anasowa kumukantha Adamu. Sopano ife tikumuona iye wokomedwa, wokanthidwa wa Mulungu ndi wosausidwa. Mwana wangu hosa wangwiro kwa wochimwa, wophedwera wochimwa, mbambane yangwiro. Sopano kwa pafupi zaka zikwi ziwiri, Mulungu wakhalanso akumpangira iye mbambande, chifukwa iye anamkantha Adamu kuti atenge mba chiduswa cha iye, gawo la iye, nziti kuti ampangire iye mkazi. Ndipo tsopano mbambande yangwiro imene iye anayikantha pa Gologota, iye anatenga chiduswa kuchokera kwa iye. Icho changokhala chipangano cha sopano ndi chochonse. Iye anakwaniritsa chipangano chakale, sopano ndi chipangano cha sopano, chiduswa china choti chikwaniritsidwe. Onani, cha sopano ndi chakale zili mwamuna ndi mkazi, mukuona? Ndipo izo zinatengera cha sopano kuti ndiwo chakale kuti chionetseretu cha sopano. Khristu kubwera mbambande kuti akwaniritse icho. Sopano mkwatibwi wake adzakwanitsa chilichonse chimene chili mu chipangano cha sopano. Mbambande ina ili mkupangirwa. Monga zinamutengera iye zaka zikwi zinayi kuti apange mbambande iyi, sopano iye wakhala kwa pafupi zaka zikwi ziwiri akupanga mbambande ina, mkwatibwi wa Khristu, mbambande ina. Mukuchitira chotero izo, iye akupanga izo mwanjira yake yosasintha kwonse, njira yomweyo imene iye anapangira mbambande mawu ake. Ndiyo njira imene iye amapangira mbambande zake. Chifukwa iye angakhale mbambande yangwiro chabe pamene iwo ali mawu angwiro. Tilili lonse tonyasa zoyikidwamo izo zidzasweka, koma miyamba ndi dziko lapansi zidzachoka, koma mawu awo sazasweka konse. Inu mukumbukira mukudula diamond kuti inu muyenera kukhala ndi chida changwiro kuti muchitire nacho izo, osati kungoti chiduswa chilichonse chichita izi. Ine ndaona matana zopela zazikuluzo zikupeleselwa kupyola pomwepo, ndikuwasunthira matana akuluwo pamwambapo kumutsinja diamond kupyola pa amene. Izo sizimaswa diamond, iye ayenera kudulidwa. Tsopano iye akuchita chinthu chomwecho mwanjira yake yosasintha. Ife tikupeza mu Malaki 3, iye anati ine ndine Mulungu ndipo ine sindisinthayi. Iye sangasinthe kachidwe kake. Tsopano monga iye anayamba mwa Abrahamu kuti achitika kugwa kwa mbambande yoyamba, iye anayamba mwa Abrahamu pa maziko kuti amange mbambande ina. Iye anayamba pa tsiku la Pentekoste kumanga mbambande ina. Mbewu ya pachiyambi mawu inayamba mu mpingo woyamba. Chinali chiyani icho? Mbewu mawu, mawu kuonetseredwa, lonjezo limene linali litaperekedwa. Yoweli anati kudzachitika mʼmasiku otsiriza atero Mulungu, ine ndidzasanulira mzimu wanga pa mnofu wonse. Ana anu amuna ndi akazi adzanenera, akulu anu adzalota maloto, anyamata anu adzaona masomphenya. Zimene iye amati adzachite mʼmasiku otsiriza awiri, zaka zikwi ziwiri zotsiriza. Zindikirani. Ndipo icho chinayambika ngati tama chiyambi, monga Yesu ananena. Mawu a Mulungu ndiyo mbewu imene wofesa anafesa. Ndipo iye anali wofesa, mbewu inali mawu. Ndipo zindikirani, mbewu ili yonse imene ikhala yokha simachita kanthu, iyo iyenera kugwa mu nthaka kuti ibwerese mphukira zakenso. Ndipo mbewu iyi mpingo wangwiro uwo unagwera mu nthaka ku Nasea, Roma, pamene iwo unakhala chipembedzo. Sobano, azambiri ya kale, kumbukirani. Ndipo ino amene muti mudzamvere tepi, muifufuze iyo, ndikupeza ngatizo, sisili zolondola. Mpingo unafa, kunisea Roma. Pamene iwo anatenga nthano ndi zikhulupiriro m'malo mwa mawu apachiyambi. Chinali chiyanicho? Mulungu anali ataonesera pa mpingo oyamba uwo kuti iye anali Mulungu. Iye anali ndi mpingo unapangidwa kukhala wangwiro. Koma mpingo monga mbewu zina zonse uyenera kugwera mu nthaka ndi kufa. Tsopano iyo inagwera mu nthaka ndi kufa ndikutayika chotero. Inu mukudziwa ine ndinawerenga buku kuno osapikale kwambiri. Wina wake analemba buku ndipo anati Mulungu wachete. Inu mukoza kuti munaliwerenga hilo. Ine ndaiwala ine ndikuganiza Bramberg. Ai ine sindiri ine sindikusimikiza ndani amene analilemba hilo. Koma ine sindingathe kukumbukira. Ine ndinali nalo hilo mowerengera mwanga Mulungu wachete. Anati Mulungu kupyola mu zaka zikwi za mibado ya mdima anakhala du ndipo sanagwereze dzanja konse ndipo anayangʼana anthu ofera okhulupirika akupita ku mbuna za mikango ndikuotchedwa ndi Aroma maphedwe a mtundu wonse akazi kuvulidwa zovala zawo kuyatsa moto kwa tsusi lawo lalitali ndi phula na watenda iwo. Kumbukirani, tsitsira lifupi poyamba linayambira mu Roma ndipo akazi achikhristu anali ndi tsitsira litali. Kotero iwo amalinyika ilo muphula nawayasa iwo moto ndikuwatentha iwo ndipo iwo ali maliseche nawadyesa iwo kwa mikango ndipo wolemba ameneyo akupitirira kuti ali kuti Mulungu ameneyo. Oh, khungu la munthu nthawi zino. Kodi inu simukudziwa kuti mbewu iyo inayenera kufa? Iye sanaelekeze kuwawombola iwo. Iwo anapita pansi muchigonjetso. Iwo anapita pansi akuchucha magazi ndi kufa. Kupereka miyoyo yawo. Chifukwa iyo inali mbewu. Iyo inayenera kugwera mu nthaka monga 1 Yohane 12 amatiuza izi. Tiriku. Iyenera kugwera mu pomenemo kufa ndiponso ali kufa kokha koma kuwola koma chipembezo icho chinadziwa mochepa kuti boyo uwona ali mumoyo mobe ngakhale mpingo mwaiwo wokha kuniseya konzolo iyo ya masiku 10 ndi asanu amsusano wa ndale za uthaka pamene olemerawo anabwera mmenemo nafuna kulowesa anthu olemekezekawa mu mpingo ndipo aneneri anabwera kuchokera mu chipululu icho uko akudyaza kuthengo ndipo atavala zikopa za nyama aneneri weniweni ndipo anawaponya iwo kunja. Mbewu iyenera kugwera mu nthaka iyo iyenera kufa. Iyo inafa mu mibado ya mdima pasi mkati mwa mdima wa doti. Iyo anaganiza iyo inali itatheratu. Inu mukudziwa Yohane woyera 12:24 Yesu anati kupatula njere ya tirigu ikagwera mu nthaka iyo ikhala yokha. Ndipo mpingo oyamba unali mphukira iyo mkwati bwiuyo mbewu iyo mawawa anapangidwa kuoneseredwa omwe anagwa mu nthaka kuniseya Roma. Mverani mpingo ku mafuko onse amene atadzamve izi apo pali dothi lanu ndiyo zipembezo zimenezi. Kumeneko ndikumene mawu anapachikidwa ndipo iwo anavomereza nthano ndipo kwa zaka mazana mazana mibado ya mdima mphamvu ndikuonetseredwa kwa mawu unabisika kwa dziko chikatolika chokha chinkalamulira. Ife tonse tikudziwa zimenezo monga powerenga mbiri ya kale chikatolika chokha chinkalamulira. Koma inu simungabise mbewu yophuka iyo iyenera kutulukira. Chifukwa mota wosema wamkulu ali pa ntchito iye amanga kachiwiri. Mbewu inapita pansi mawu pamene ife tikuona Paulo woyera Petulo Yakobo Yohane onse iwo amene analemba mawu ndipo iwo analemba mawu amene iwo analemba anakhala moyo nakhala moyo ndipo iwo anakhala moyo ndipo pamene ife tikupeza iwo atatha kuyamba kukhwima Yohane akuyamba kulemba mu makalata iye anaponyedwa pa chisumbu cha patibo anamuotcha kaye mu mafuta kwa maola makumi awiri ndi anayi koma mawu ayenera kutulukira iwo ayenera kulembedwa iwo sakanakhoza kuphika mzimu woyera uchoke mwa iye ndi mafuta kotero iye anatulukira ntchito yake inali sanate iye anafa imfa yachilengedwe
Which was a disciple of God.
Amen. Anali wophunzira wa Yohane. Anapitiliza mawu mtsogolo. Ndipo kuchokera paporekapo kunadza Irenias. Ndipo Irenias munthu wopambana wa Mulungu. Amene anakhulupirira uthenga omwewo umene ife tikukhulupirira. Mawu ali wolondola. Pingo kuyesera kufinyira iwo kunja. Osiriza iwo unafika ku Nisea Roma ndipo kumeneko iwo unagwera munthaka pambuyo pa Mateni woyera ndipo anaphedwa Mateni woyera anakhulupirira chinthu chomwechi ife tikuchikhulupirira iye anayima pa chinthu chomwechi ubatizo wa mzimu woyera ubatizo wa mmadzi mu dzina la Yesu iye anayima ndi chinthu chomwechi chimene ife tikuchichita ndipo iye anali mneneri ndipo anakhulupirira mawu athunthu a mulungu ndipo pasiriza iwo anapachikidwa napekeserwa mu nthaka ndipo anakhala mmenemo kwa zaka mazana mpaka iwo anavunda chakunja mbewu matupi wokalamba awo avunda ine ndafikamo mu angelo woyera mu mphanga ndikuona kumene iwo anafera ndi mafupa awo othoka ndi zili zonse iwo potsiriza anavunda mpaka mafupa awo anawonongeka koma mmoyo unali udakali pamenepo njele ya tirigu imene inagwera mu nthaka pa kunaseya khonso inayenera kuphukanso mwa Martin Luther monga njele iliyonse ikamamera kapena tirigu mbewu zitawola kaye moyo umaphukira ndipo iye inayamba kuphuka mwa Martin Luther anachita chiyani iye chinthu choyamba kukana chipembezo cha chikatolika kutsutsa kuti icho chinali cholakwika pakuti iye anati olungama adzakhala mmoyo mwachikhulupiriro chinali chiyani icho kamoyo kofoka kang'ono kamene kanatulutsa timasambati wiri ameneyo anali a Luther iyo zedi simaoneka ngati njele imene inapita mu nthaka koma moyo ukubwera kunja tsopano ndiye iyo inapitirira kuphesi ndiye chinachitika mchiyani mu masiku a John Wesley anachita chiyani iye pamene anabweresa kuyeretsedwa iye anayima nawo mawu ndipo iwo anachita chiyani a Luther anapatuka ndipo anapanga bungwe kotero iyo inali nthawi yoti china chake chichitike mbambande ikumangidwa tsopano iye anachita chiyani iye anachita chiyani iye anatsutsa mpingo wa anglikani anatuluka ndikukonzanso ngati ngayaye ndi chiyani ichi mbewu ikudza kumoyo ukumera tsopano tsopano phesi silikuoneka ngati mbewu ngakhalenso ngayaye abala achipendekosite kumafuko onse ine ndikufuna inu mumvese mʼbale wanga ngati uno uli uthenga wotsiriza woti ine ndilalikire iyi ndi mbambande yanga kodi inu mukuzindikira pamene tirigu mbewu ya tirigu imene igwera mu nthaka pamene iyo iyamba kubweranso kuyake mbewu yake kachiwiri yang'anani chilengedwe chilengedwe chimodzimodzi chili mulungu mulungu kugwira ntchito mu chilengedwe ndi zonse zomwe iye angachite koma kuchokera ku chisisimuso cha pendekosite monga iwo amaganizira inali mbewu iyo si inali tsopano penyani koma chinachake chinatulukira tofanana basi ngati mbewu tsopano penyani chimene yesu ananena mu Mateyu woyera 24:24 kuti mizimu iwiri mʼmasiku otsiriza idzakhala yoyandikana kwambiri limodzi kuti iyo ikanadzanyenga osankhidwa omwe ngati ukanakhala kotheka pesiro silioneka kanthu ngati mbewu ngakhalenso ngayaye simaoneka ngati mbewu koma zindikira mtsopano osati mu tsiku la Luther koma mu tsiku losiriza chintu choyamba pale alima ya tirigu akhala muno chintu choyamba chimene chimatulukira pa mbewu ya tirigu inu mukhoza pafupifupi kuganizira kuti iyo inali mbewu koma ndi chiyanicho iwo ndi mankhusu iwo amapanga kanthu kakang'ono kakunja monga kuti chigwire mbewu icho chimapanga mankhusu koma mankhusu sindiwo mbewu mosaposa chomwe ngayaye kapena mapesi zinali iwo ndiwo modzera moyo chabe njele ya tirigu kotero yohani woyela 12 inu mukuona yesu akulankhula tirigu pambuyo panga yaye pambuyo pawezire amayamba mankhusu amene ali ofanana kwambiri ndi mbewu ya chinthu china chilichonse mankhusu akuoneka kwambiri ngati njele iwo akufika pofanana kwambiri ngati njele nthawi zonse imene inapita mu nthaka ndipo pamene ilo lituluka phesi ilo limakhala ndi moyo mwa ilo koma zedi sili njele zimatuluka ngayaye kufa komabe iwo siuli njere amabwerako mankhusu ndipo iwo amangokhala mumaonekedwe a tirigu kungokhala chimodzimodzi ngati njere ya tirigu koma sali tirigu kungokhala chimodzimodzi mumaonekedwe omwewo mwangwiro achipentekoste anatuluka chimodzimodzi ngati mmene tirigu akanatero chilichonse chimatuluka mwachinzake kutuluka mwachinzake koma izo zangokhala zonyamulira iwo amapita ku denomination ndipo ndizo zimene pentekoste inachita inapita ku denomination ndipo pentekoste inachita chiyani pamene iyo inatuluka ngati njere iyo inabwereranso monga mu chivumbuso 17 kwa mmodzi wa zipembezo zapachibale ndicho chimodzimodzi chomwe chili ndizo zimene yesu ananena tsopano penyani uthenga utulukira kupyolera mwa lutera kupyolera mwa wezire kulowa mu pentekoste ndipo pa masiku osiliza iwo adzadinga osankhidwa omwe ngati nkotheka osankhidwa
pale
achipentekosite kodi inu simungaone tirigu muchiyambi chake choyamba amangokhala ngati mbewu pamene iye ayamba kupanga ngati mbewu koma ndi mankhusu iwo anapanga chipembezo anachita chimodzimodzi chinthu chomwecho iwo anachita mmusimuno mwa lutera muchivumbuzo 17 apo akusimikizira chinthu chomwecho cha mipingo tsopano njere ya mbewu pachiyambi inagwa ku niseya pakuti chinali chipembezo choyamba zindikirani apa moyo umene unali muphesi ngayaye wonse sopano kusilizira mu mbewu moyo umene unatuluka mu mbewu yapachiyambi unadza kupyolera mu njira zosiyana njira zitatu zosiyana ndiyeno kubwereranso mpaka kuchikhalidwe chake chapachiyambi haleluya oh mai ndine munthu wosangalala koposa muziko kuti mulungu wandilola ine kuchiona ichi penyani momwe mawu alili angwiro ndi chilengedwe zimagwirira ntchito palimodzi monga ngati momwe ife timatsimikizira chiukitsiro kutuluka dzuwa kulowa kwa dzuwa kutulukanso tsamba kuchoka pa mtengo pansi mkati utomoni kulowa mu mtsitsi nubwereranso mmwamba ndipo tsamba imabwereranso mmwamba palimodzi nawo ilo limagwa pa nthaka moyo wa mtengo umayamwa iwo kubwereranso kashamu ndi potash ndikubweretsanso ku tsamba lina kachiwiri mukuona chilengedwe chonse chilichonse chimagwira ntchito palimodzi ndi mawu a mulungu ndipo apa ndi izi chimodzimodzi mwangwiro mu mibado iyi ya mpingo ndicho chifukwa chake mzimu woyera unatsika nujambula zinthu zimenezo nutipangira ife izo mmene iye anachitira ndizo chimodzimodzi zindikirani apa moyo umene unali mu nkhusu mu phesi ndi mungayaye mu mankhusu wonse unasonkhana mu mbewu ndipo moyo umene unali mu phesi unapita umodzi unapita kukapanga unzake kulungamitsa kunakonza njira yakuyeretsa kuyeretsa kunakonza njira ya ubatizo wa mzimu woyera ubatizo wa mzimu woyera unakonza njira ya mzimu woyera iye mbiri kuti yadze pansi pomwe paungwiro kubwerera kumauka ndiwiri ndikudzadzikwanirisa iye mwini koma chimene chimapanga chipembedzo chimafa monga moyo mwalutera unapitirira kukapanga wezire ndipo kuchokera mwe wezire iwo unapita ku pentekoste ndipo kuchokera ku pentekoste kukapanga mbewu yapachiyambi mpaka ku pentekoste anatuluka kuchokera mwa wezire mpaka nthawi imeneyo chifukwa chomwe pentekoste anatuluka mwa wezire chifukwa iwo sanali chipembezo pentekoste anali ndiye pentekoste inalowa mchipembezo ndipo anachita chiyani anasendulika mangusi ndicho chinkaoneka ngati chinthu chelicheni ndipo aliyense ndi angati amene anaonapo mbewu ya tirigu ikuyamba kumera chinthu choyamba chachingʼono nchiyani ndichofanana kwenikweni ngati mbewu koma iwo ndi manghusu mukuona masteji atatuwo phesi ngayaye kapena ufa ndiye manghusu ndiyeno kuchokera mu manghusu mumatuluka mbewu yapachiyambi mkono osa ndi mbewu iwo unali moyo wa mbewu ukukula kupyalala mwiti kufika pokhala mbewu amen kodi inu mukuchiona icho ndi chiyani ichi chiukitsiro kubwerera kumbambanze kachiwiri monga imodzi imene inadzalidwa pentekoste inatuluka kuchokera mwa wezire chifukwa wezire anali bungwe pentekoste inatuluka osalingati bungwe ndiyeno anasandulika lina iwo anaenera kutelo kuti apange mankhusu mawona amoyo pa iwo analipa njira yake ndiye yokakhala mbewu yapachiyambi kupyolera mʼmasiteji awa kupyolera mu phesi ndiye kufika mu ufa kuchokera pa ufa kufika pa mankhusu ndipo kuchokera pa mankhusu iwo anapanga mbewu ayi phesi ngayaye mankhusu amoyo iwo anabereka kutizimusochawo choyambirira chotengeramo cha gawo lina la moyo wa mbewu koma pamene iwo anapanga bungwe moyo unatuluka kuchokera umo icho chikusimikiziridwa ndi mbiri yakale yonse palibe bungwe linachitapo chinthu ilo lidasandulika bungwe ilo linali lakufa zonzolondo penyani moyo ukuyenda mopitira tsopano iwo ukusunda patsogolo zenekerani chimene iwo achita ena onsewa achita zasimikiziridwa ndi mbiri yakale chimodzimodzi basi momwe mpingo wayendera osati nkudzakhalanso ndi ntchito kwa iye bungwe layikidwa pa alumali sipanakhale konse mu mbiri yakale yonse mpingo iwo udatha kukhala bungwe koma chomwe iwo unafa ndipo bungwe linafa ndipo silinadzukenso kodi inu simungachiwone icho anthu amene ali akhungu tsegulani maso anu chilengedwe ndi mawu kugwirizana palimodzi ndi kusimikizira pomwe pano kuti ichi ndi choonadi kuti icho ndi choonadi moyo uwo umachoka mu phesi kukapanga ngayaye kuchokera mu ngayaye iwo umapanga mankhusu ndipo kuchokera mu mankhusu iwo umapita ku chiyambi kachiwiri zindikirani wosati nkudzakhalanso ndi ntchito kwa iye kuzindikirika kwake momwe moyo uli mayendedwe ake mu njere ya tirigu kusiyana ndi momwe ulili mu mtengo mulungu amawatcha anthu ake ngati mtengo mukuona moyo umatsika mu mtengo ndikubwereranso mmwamba umapita pansi ndikubwereranso mmwamba maona iwo umapita pansi ndikubwereranso mmwamba koma mu mbewu ya tirigu iwo umapita mmwamba kuchokera mu phesi lapachiyambi kupyolera mu phesi ngayaye ndi mankhusu ndipo ndinu chimene iwo unapyolamo ndi mafa kuonera iwo sungakhoze kudzeramo kachiwiri ndi chiyani icho chilibenso ntchito konse iwo umapitirira ku ungwiro wako amen kodi inu simukuone chifanyake iye sanagwirise ntchito bungwe iye sangabwereranso mwiro ilo lafa koma moyo umapitirira mtsogolo kuchokera ku chimodzi kupita ku chinzake mukuona iwo amayika zikhulupiriro ndikulowetsapo yense amene atadzawonjezere liwuli mmodzi kapena kuchosa liwuli modzi mukuona iye wasekerezedwa ku moyo iyo iyenera kukhala mbewu ya moyo ikupita mtsogolo ine ndikugwirisa ichi mufanizo tsopano la mkwatibwe mbambande imene ikutulukira pamene mbambande inagwa apo pali mbambande ikutulukira Bamba nde na kwa papende kunisea Rome kunisea pambuyo panisea Rome iya kujapo dusa msojini mama iya kupaso mbuyo kwa bamba nde icha yomba ndilo yangu ilo nifaiye aligao la maua wa mene ana langulidwa ndiye iya zakala ndi mpingo wopanda banga kapenda kwinya iwo sunza lumigizana muri mose ndibugwe lililose kapenda jipembezo chindu chote mbeleledwa Iwo wapiola muzindi zimenezo koma iwo tuzakala kumeneko zindigira zindigirani mbewi ikubera mamba moyo uwo ukubera mamba osani kubera mbuyo sikudzakalanso chukisiro china chitataisi moyo ukubera mamba kupita kuungwiro wako chukitsiro Zindigirani manghusu anadulusa zindigirani manghusu amadulusa kunja mbeu yapati yambi mwa iyo yoko muchivumbuluso mutifiri ife tikupeza izi tsopano kumbukirani palibe mpingo wina uliwonse womwe iye anayikidwa kunja kwake mu baibulo wa mibado esandi iwiri ya mpingo ndi angati amene akumbukira izi iye anapyola mu mbado wa mpingo kupirira kuti apange china chake koma Uno ndi iwo palibenso chinthu china koma wasema wabwelera kungwiro kachiwiri mau mgona musabwelere mbuyo zosiyana chotani inde ndipo zindikirani ndiye manghusu pamene iwo atulukira amangooneka ngati njere Koma pamene moyo wa njere uyamba kusiya manghusu kuti upita ukapanga njere mkwadibwi manghusu amatseguka ndi kuitulusa njere kunja kodi zonzolondola zilengedwe ndizo chimozimozi zomwe iye anachita muchivumbuluso 3 ife tikupeza mʼbado wa mpingo wa Laodikaya ukumutulusa iye kunja tsopano onani izo sizinatero mbuyo mu mibado inayo Fa panali zina kake choti zikapangidwebe. Iwo unangopelamo ndikupita kunzake. Ninenda kuuza inu nthawi yonse. Kulibenso chipembezo china chikuuza. Ife tilipa mapeto. Ndipo iwo anamuyika iye kunja chifukwa chiyani. Iye ndi mau kachiwiri. Iye ali ngati yawo amene anagwa pansi apo. Iye ndi chiphunziso chomwecho chimene chinatulukira kuchokera pa chiyambi. Ndipo pamene mbewu ya mau iyamba kukula manghusu amatulusa iyo kuchokera mwaiwo wenu moyo umasiya zina zonsezo kuti utsate iyo ndiwo ogulupira woona iwo amautsata moyo kulikonse kumene moyo upita monga mu Israeli choyimira changwiro ngati ife tikanakhala nayo nthawi ndangosala ndi mamiriro ochepa koma mwa choyimira changwiro poyamba kulikonse kumene lawira moto lija linapita kutali moyo mulungu anali kuwala kumeneko sindi samalakaya panali pakati pa usiku kapenakaya iwo anali pamalo osankhidwa abwino pamene lawira moto ilo linasuntha ndi penga linalira ndipo israeli ankasuntha nalo ilo haleluya ndipo pamene lipenga linalira mate luta anatulukira kunja ndilo ndipo iye anapanga bungwe kupa osati iye mwini mwamuna pambuyo pa iye ndiyeno mulungu anawuchosa moyo mayilo naupitiriza iwo nawuyika iwo pansi mʼmanda ndipo akunadza wezire iye anaona bungwe lalikulu ilo kotero iye anaomba lipenga lakuyeleserwa mawu ochuluka mukuona pamene iye anatero iwo anasundira kunja kunja komwe kwa lutera mpaka mu methodist ndipo pamene pentekoste inaona ilo iwo anaomba lipenga ndi nthawi yakubwerera kwa mphaso mukuona chimene iwo anachita iwo anaomba lipenga ndipo iwo anatuluka ndiye iwo anapanga bungwe pambuyo pa manghusu ndiwo maseja adatu amene ife tikuwadziwa palibenso china chatsalira koma njere mulungu ndiyeno njere ikutulusirwa kunja kwa izo zonse amen ndi amen mbewu mau ayamba kudzipanga okha moyo kutulusirwa kunja kwa tsopano zindikirani ngati mkwati chiyambi woyamba mkwati uyu ndi mkwati ibwe akutulukira kumbukirani mpingo unayamba pa pentekosite ndipo iwo unagwa ku niseya iwo unayamba kuphuka osati ngati mbewu yeniyeni ayi iwo unali wina wa moyo mmenemo koma iwo unaphuka polinga kuti ukapange bungwe Ndiye iye anabiola mubungwe limenelo. Ndiye no iwa unajida ziyani. Ndiye iwa unabida. Jokala mubungwe limenelo. Iwa unabida mubungwe lina. Unabida mustaji ina yamau. Kulunga misafu. Hele sau. Batizo wanzimu hela. Mugona. Ndipope mene iwa unabiola mupesi ilo. Ndino ngosolo. Iwa unabidi ilabe kudza mochuruga. Kumbugilani. Ufa mojepa. Uli mochuruga. Ngayaye. Ili mochuruga ngati mbeu. Kopo samu mwepesi lili. Ndipo mangusu ali mwachuluka ngati mbewu koma samo mwe ngayaye inalili koma mbewu iyo yokha ndiyopitilira pamenepo mukuona iyo inangogwirisa ntchito izo monga mtengatenga kuli idzitengere iyo yokha kupyola zindikirani mkwatibwi ngati mkwatibwi pachiyambi anali mawu kapena mkwati ndiyeno ngati mkwatibwi watengedwa kuchokera mwamkwati iye ayeneranso kukhala mawu zindikirani mkwatibwi ayenera kukhala chifukwa chiyani mkwati ayenera kukhala mawu okwaniritsika owonekera poyera ndi chifukwa mkwatibwi ndi mkwati ali amodzi iye wangokhala gawo lokandidwa kuchokera mwa iye apo panali mbambande iyo inakandidwa sakanakhoza kuipanganso iyo iye sakanakhoza kuibwezeretsanso iyo koma mulungu achita izi iye adzamubwezeretsa mkwatibwi wang'ono uyu wokandhidwayo kubwerera ku mawu omwe apa chiyambi ndipo ndi uyo apo pali mbambande banja likubwereranso mʼmunda wa Edeni mkwatibwi uyu azichita modani izi kwatitiriku uyu azichita modani izi mala chifolo anati mumasiku osiriza izo zikanadzabwedzeretsedwanso chiyani kubwedzeretsedwanso monga poyamba kuyitengera iyo mbuyo ine ndidzabwedzeretsa atero ambuye zaka zonse chimbalanga ndi chili mamine ndi zinthu zina zonsezo zinadya ine ndidzabwedzeretsanso Malachi 4 anati iye adzabwedzeretsa mitima ya wanthu ndi chikhupiro cha wanthu kubwereranso ku chapa chiyambi cha Atate mukuona ife tikuchiona ichi patsogolo pathu pomwe mpingo kodi ife tilipati tsopano kutseka mu mphindi zochepa ine ndikufuna inu muzindikire mwatseru kwenikweni zachina chake chimene chachitika kumene Malachi 4 abwezera mbuyo kubwerera ku chapa chiyambi iye wakanthidwa kuchokera mu mpingo kuchokera kuthupira mpingo wokanthidwa ndi mbuye wake pa cholinga chofanana iye ali mawu mofanana kumene monga yosefe anakanthidwa kuchokera kwa abale wake chifukwa iye anali mawu ndipo yesu anakanthidwa kuchokera kwa abale wake chifukwa iye anali mawu mpingo wakanthidwa mkwatibwi wakanthidwa kuchokera ku mpingo chifukwa iye ndi mawu apa pali masteji anu achiwiri imodzi ziwiri zitatu onani kungokhala chimodzimodzi mawu amoyo ndipo akuchitachita mkwatibwi wa baibulo osati mkwatibwi wopangidwa ndi wanthu mkwatibwi wa baibulo wokanthidwa ndi wosautsidwa wa mulungu popanda kukongola kuti ife tikanamukumbira mkwatibwiyo komabe ife tamupenya iye wokanthidwa ndi wosautsidwa wa mulungu uko nkulondola iye akuyima yekha mkwatibwi wakanthidwa kuchokera ku zipembezo zonse malingana ndi chivumbuluso 3 iye wakandidwira kunja kwa mʼbado wa mpingo wa Laodikaya momwe iye anaukisidwiramo ukuona mpingo uwu unaukitsidwa mu mʼbado wa mpingo wa Laodikaya ndiwo mankhusu koma ngati awo enawo anapita kodi inu anthu achipentekoste simungachione icho ngati chinacho chinali mankhusu ndipo chinafa ngati china icho phesi chinayenera kufa ngati ngayaye inayenera kufa chodero mankhusu ayenera kufa masteji atatu amabungwe ndipo akumbukirani inu mumati chabwino tsono pali ngayaye zambiri zikulendewera pamenepo pali zochuluka za izi eya pakhala pali methodist baptist apresbyteria alutera mpingo wa khristu zinthu zina zazing'ono zonsezo zimene zinagwera pa icho masamba ndi zina zili zonse zinalendewera kwa icho koma chapa chiyambi chinali kukonzanso tsopano onani akuima yekha monga mkwati wokanidwa ndi wanthu wonyezedwa ndi kukanidwa ndi mipingo mkwatibwi akuima motero ndi chiyani icho ndiwo mbambande yake onani ndiwo mawu amene iye angakhoze kugwiritsamo ntchito kupangidwa kuonekera kukana Kolo pesi ngayaye ndi manghusu. Sina kale kose mbewai. Koma zilindali zose kukala motuluka munga mbeu. Sono pandhau yogolola, mbeu ya bwelela kumoyo wake wapachiyambi, ubwelela kubaibulu.
Oh my.
Malaki foro, anati iyo, iganadzabwe zereselo, mwanjila imene. Oh my. Zieno kala nazo zose, kuli zikale mwanjila izi. Zose zieni la kukala nao, mau onse, wadu huko mkulondola.
Now, what did he say in Revelation?
Shimene chikana zachitika. Chifaji yani banali ulendo wa kutukson. Kudi ategule kwa mpingo. Mumasiku amtumiki, angelo wajisandiji wili. Utenga wangelo wajisandiji wili. Mauwonsa mulungu. Agana zakala ata wane tseredwa. Chisindikizo, izo zose zimene pesi linasia. Zajifugwa chake ndi zose za izo. Zikana zabangidwa kuone tseredwa muntawi. Kwa izo ndi zimene mawana nena. Ndiye ife, tukuziwona izo. Ndiye ife, tiripati. Onani, kwa ife, tiripati. Pali jindu jimozi toka, kukolola kwa fika. Mkwadibu ya liwo kwima makufa. Iye ya liwo konzege la sopano kubweda. Zindigirani. Ai, hijo sikiza kala konse iti. Kandai yogolola, mbeu ya bwelela kuchikadwe chake chapati yambi. Ndipo iye nila kukala, dizose zamau. Ndijo linga kuti ikale mbeu. Sopano, inu simunga kare ndi mbeu ya teka. Iyo singa meona. Iyo iye nila kukala mbeu yonsi. Iyo iye nila kuti isaone tseredwe. Kunena, ine ndi ukulubila mubatizo wa mzimu oyela. Haleluya. Ine ndi makulubila mkulangula malirime. Ilo lango kala gao la mbeu. Aha. Koma sopano hapo zaonje zedwela. Kwa hizo. Haleluya. Maona, moyo ose ni mpaso. Moyo wa mpasozo. Mugona. Mugona jimene nendu kutanda uza. Ipeti ni muntayo siri zabali. Pesi ngayaye manghusu. Zili zakufandi zohu masopano. Pali jindu jimozi joka jimene jene la kuchidika kwa hizo. Dijo kusongani tsidwa. Mubungwe la mkulizano wa mipingo ya mziko. Kuti zikawo chedwe. Mau asanulika tupi. Chimozi mozi monga iye analonjeza muluka 17. Malaki foro. Ndi wose mkona. Ndi zolo ndola chivumbulutu.
All true life that was
moyo wona wonse umene unali mupesi ngayaye ndi manghusu sopano kusonga na mumbeu kukonzekera chukisira kukonzekera kukolola.
The alpha has become omega.
Alpha wakala omega. Amen. Choyamba kubwera kotsiriza ndipo chotsiriza chili choyamba.
The seed that went in,
imene inapita mkati, yaza kupiola mkuchidika, ndikukala mbeu kajiwini. Mbeu imene inagwa munda wa Edeni, ndikufa mmenemo, kubwele laso, kutokala mumbeu yosa kala yangwilo iyo, imene inafa kumeneko, kubwele laso kumbeu yangwilo, Adamu wachiwini. Eto oyamba amene anagwa, ndipo anagwirisidwa ntchito mukukonza so kwa chiwiri, kudza kwa chiwiri, monga kubala mwana, sopano wakala mkwatibwi wona kachiwini. Mbeu, kubwele laso kumene ndi mau apa chiyambi. Alpha ndi omega, aliofa nana. Iya nari, ine ndine alpha ndi omega. Iye sana wangule chidi chonse, chacha pakati. Aha. Ine ndine alpha ndi omega. Woyamba ndi osiriza. Inde bwana. Utumiki woyamba, ndi utumiki wotsiriza. Uliofa nana. Utenga woyamba, ndi wajiwini. Utenga wotsiriza. Uli chintu chofa na inendine alimu alfa, inendine alimu omega. Pata kila siku limene siri za chedwa usana kapena usiku, koma mundawi ya madzulo kuzakala kuwala. Mwaona, alfa ndi omega, wakala woyamba ndi osiriza. Oh my, abale, ifeti koza kukala maola pa izi. Bambane, zo bambana za banja, Adamu wachiwiri, ndi Eva wachiwiri, soba na kukonzekela wakumunda. Zaga chikwi. Amen. Kubwela soba mzimu la pazi. Hallelujah. Wosema wankulu sana wasia iwo kuti agone pamenepo. Iye zinamutengela nthawi monga iye anachitira muzaka mamiliyoni kuwumba angwiro awiri oyamba ndipo iwo anagwa. Tsopano zachitika kwa zaka zikwi. Iye wawumbaso ndipo tsopano pano iwo ali wokonzeka. mbamba ande yaza ndi kukuza nthaka kuchokera kumbali yake kwaza womuthandizira ndipo iye wabweletsedwa mwamba mkachitidwe komweko sopano ndi uyo wabwereranso ndikhalwe chonse baibulo ndi china chilichonse kuonetsera kuti ife tili pano
Nations are breaking.
Mitundu ikumwazika. Israeli akuuka. Zikiro zimene Bible inafotokozera tu. Masiku a mitundu yatha yang'anani pa Mulungu. Zinthu zopanda ntchito zimene ife tinazo. Zoopsa zikuchuluka. Bwerani umwazika kwanu komwe. Ndipo kulondola. Inu ndibwino mulowelatu mmenemo msanga ngati inu mukupita. Nenu konzekera kutseka pakangotha maminita asanu khumi. Zindikirani. Mbamba ande yopambana ya banja. Mamuna ndi mkazi sangakhale banja mona pokhapo iwo atakhala amodzi iwo ayenera kutero ngati iwo sali banja labwino mkazi akukokera mbali ina ndipo mamuna kwina izo zikanapanga banja lotsa koma mogwirizana ndi chikondi wina kwa mzake ndiyo banja ndipo tsopano iyo inali mbambande ya Mulungu ndipo tsopano mabanja onse woona pano amaonesera chimenecho kuona ndipo tsopano banja la mbambande labweranso khristu ndi ukwatibu wake wakonzeka kudza adamu wachiwiri eva wachiwiri akonzeka sopano kubwerera kwawo ndipo chithunzi chonse chakhala chiwombolo kuchokera kumene iye anali kumubweretsa iye mbuyo kuona chimodzi mmodzi basi kumubweretsa iye kachiwiri adatha tsiku lina ndinayima kuno pa anthu amalonda achikhristu ambira inu ine ndikuganiza munali kumeneko pamene ine ndinamva kuti wansembe wachilutera kapena mlaliki kapena anayenera kukhala atayima pamenepo nalangula chinthu chopanda pake chija nanyodzesa chimene ife tikuchikhulupirira ndipo iwo anthu amalonda a full gospel kukhala naye munthu ameneyo pamene nanena zimenezo iye anavala kolala yake yotembenuzidwira kumbuyo ambira iwo amavala choncho tsopano ndipo iye anati tsopano anthu amandifunsa ine chifukwa chani ine ndimatembenuzira kumbuyo kolola yanga anati nanga iwo angakusiyaniseni inu chotani ndi wansengo wachikatolika anati palibe kusiyana ndipo payenera kukhala iye anati ife tonse tili ana a Mulungu iye anati ine ndikudziwa wansembe wakatolika amene ali waponseponse mukuona amene akhoza kupezeka paliponse tsopano inu simungakhale waponseponse popanda kukhala wodziwa zonse mulungu sali ngakhale waponseponse mulungu ndi wodziwa zonse wodziwa zonse chimene chimampangisa iye kukhala waponseponse iye amadziwa zinthu zonse koma kuti akhale chinthu iye ayenera kukhala mwachinthu chimodzi pokhala wodziwa zonse iye akhoza kukhala waponseponse chifukwa iye amadziwa chinthu chonse ndipo anadziwiratu izo zisanayambe iye anadziwa dziko lisanayambe utitiri ungati usabwe nkhunguni zingati ndikangati kamene izo zidzaphethire maso awo ndi zina zonse za izo mukuona chifukwa iye ndi waponseponse inu simungakhale wodziwa zonse popanda kukhala wopanda malire ndipo pali chinthu chimodzi chokha chimene chili chopanda malire mulungu amen ndipo kenako ife ndi chiyani icho ndiyelekezi kuwatengera iwo kumene molunjika kokaphedwa aliyense wa iwo kulowamo chimozimozi momwe baibulo linanena ndipo pano ndi izi mukuona kudza pakati pomwe pa chipentekoste ndikungowakoka iwo molunjika monga ngati ndi nthawi yanji udatha umboni umenewo wina wake anati kwa ine icho chinali chinthu chabwino kuti ine sindinalangule kwambiri chifukwa iwo akanandiyika ine mndende kumene koma ine ndinangoganiza ndi icho apo anthu amene aphunzisidwa amadziwa anzeru adzamdziwa mulungu wawo mtsiku limeneli izo zinanenedwa mu Danieli inde bwana mukuona anzeru adzamdziwa mulungu wawo iwo akuyang'anitsisa zinthu zimenezi koma pamene ine ndinaona icho chikuchitika ndipo iwo achipentekoste atayima pamenepo ndi iye ngakhale Oral Roberts anandiyang'ana ine chotero ine ndinati koma kuima pamenepo ndi maphunziro wopukutidwa inu mukudziwa ndi zina zotero iyo sinjira imene mulungu amawapukutira ake iye samawapukuta ake ndi maphunziro iye amawapukuta mwakudzichepesa mu mphamvu ya mawu ake okwaniritsika kuonesa maonekedwe a mbewu imene iyo inachokeramo tsopano wina wake anati kwa ine anati mbale Branham anati pali chinthu chimodzi chimene ine silingachimvese cha ine ine ndinati ndi chiyani chimenecho nditayima kunja uko muholo ine ndikuganiza mlongodawo ndiwo nditatha ine kugwirana achanza ndi bill ndipo nditayima pamenepo ndi onse ndikuzungulira pakona ndi gulu lonse la wanthu mlaliki anadzika nikiza kulowa kolala itatembe mizidwira kumbuyo iye anati ndi chifukwa chiyani iwe ndawi zonse umango wakalipira wanthu iye anati anthu awa amakukhulupirira iwe kuti ndi wantchito wa mulungu wofasa ndi wokoma kwa iwo ndi chilichonse anati nthawi iliyonse ine ndikumva iwe kuyimirira iwe umango wakalipirira akazi chifukwa chokhala ndi tsisi lalifupi ndi pakuvala makabudula ndi kudzipakapaka ndi zinthu zina zonsezo ndipo umawakalipira wanthu ndi kuwafotokozera iwo momwe aliri wozizira ndi wofunda ndi osakonzeka anati chifukwa chiyani iwo umachita zimenezi anati anthu amenewo amakukonda iwe ungakhale bwanji iwe mwana wachikondi wa mulungu ndi kumachita chinthu ngati chimenechi ine ndinaganiza ambuye ndiloleni ine ndimuyankhe munthu wochenjera uyu mukuona inu mungondilola ine ndimuyankhe iye pena pake pamene mudzamupachike iye pa chingwe chake chomwe ine ndinati chabwino ine ndinati bwana kodi inu munayamba mwawerengapo za wopanga nyimbo wamkulu wopanga nyimbo wamkulu wotchedwa Beethoven iye anati zedi ine ndinawerenga za Beethoven ine ndinati iye mwina anang'amba mapepala opanda ntchito odza za dengu la zinyala koma iye anapasa dziko mbambande iye sanatsegule konse kamwe yake ndi kunena liulina ine ndinati pamene iye ankakhala muchipinda chake chowerengera pansi pakudzoza iye amakhoza kulemba chinthu chinapo iye amakhoza kupita mowerengera mwake napemphera ikapanda kukhala bwino iye amayingʼamba nayiponya mu dengu la zinyalala koma pamene iye anapyola mu kudzozedwa konse dziko linali ndi mbambani momwe mawu amatemera koma iwo amapanga mbambande amachosa mankhusu onse ndi phesi kutaya kutali izo zimabweretsa mbambande ine ndagotsala ndi maminiti asanu ndi awiri kuti ndikufotokozereni inu china chake chimene chinachitika dzana kuti chichoke pa nthawi yake julayi 3 ine ndinali nditakhala pano mu kokumanira konkuno malo ogulirako zinthu paja komwe kuno ine ndafika mu pig alley ku roma ku France ndipo ine ndafika mu mzinda wa New York Los Angeles koma gulu la akazi onyansitsitsa amene ndawaona mmoyo mwanga ndi ku Jeffersonville Indiana ine sindinaonepo kuchuluka chotero kwa uve ndizonyansa mmoyo wanga ngati mmene ndinaonera pakati pa anthu amenewo ine ndinakhala pamenepo mpaka mtima wanga unandipweteka ndipo ambuye analata ndipasa ine masomphenya tsopano ine ndikufuna kufotokoza masomphenyawo ine sindikudziwa ngati ndingawamasulire iwo koma ine ndifotokoza masomphenyawa kwa nthawi yanga yoyamba ine ndinalowa mu chizimbwizimbwi ndipo pamene ine ndinatero panali wina wake pamodzi nane ine sindinamuone munthuyo linali liuchabe ndipo ine ndinayang'ana ndipo pamene ine ndinayang'ana mbaliyi iye anati mkwatibwi afika poonekera kuti aonetsedweretu ndipo ine ndinayang'ana akudza kwa ine ndipo ine ndinaona koposa gulu lokongoletsetsa la akazi wovala maukhondo amene ine ndinawaonapo mmoyo wanga koma aliyense wa iwo ankaoneka ngati anavala mosiyana yonse anali ndi tsitsi lalitali ndipo iwo anali ndi mikono yayitali ndi masiketi ndi zina zoterozo asungwana iwo amaoneka ngati ine ndingati pafupi mwina makumi awiri tsopano ine ndili ndi baibulo lotsegulidwa apa pasogolo pa ine mukuona ine ndikhoza kungonena chokhacho chimene ine ndinachiona ngati inu munena kodi inu mukuyang'ana chiyani ine ndikuyang'ana wochi inu mukuyang'anirandi ine ndikuyang'anira wanthu kuyang'ana wanthu mukuyang'ana chiyani ine ndikuyang'ana baibulo ndicho chimene ine ndikulangula choonadi ndicho chimene ine ndikuchiona ndipo ine ndikakhoze kunena chokhacho chimene ine ndinachiona ine sindikudziwa chimene chili zonse za icho ine ndiyenera kungo kufotokozerani koma pamene mkwatibwi uyu iye anali kuyang'ana kumene pa amene amalangula kwa ine ndipo ine tinayima limodzi maso ake iye anali wosamalirika anthu okoma kuwayang'ana amene ine ndinawaonapo mmoyo wanga kuoneka ngati iwo akanakhala dozen kapena kupitirirapo kungo ine Tindi kudziwa ndi angati anali patsogolo koma panango kala gulu la iwo. Ndipo iye anadusa mokoma ndi ulemu. Ndipo maso ake ali mmwamba kupenyetsesa pamene iye anali kudutsa.
Oh,
iye anali wokongola. Ine ndinayangana pa iye. Ndipo pamene iye anali kudutsa, iye anati, tsopano ife tionetsanso. Anati, uyo ndi mkwalibwi. Tsopano ife tionetseratu mipingo. Ndipo iwo anadza, ine ndinazindikira iwo akudzapo. Ndipo pamene iwo anadzapo, aliyense ankaoneka ngati ankapitirira kuipa. Ine sindinaonepo gulu lonyansa chotero mumoyo mwa. Ndipo pamene iye anati otsatira, ine ndinamva phokoso. Ndipo ilo linati otsatira, anati pano pakudza gulu la Amerika. Tsopano ine ndine wachimereka, koma ichi ndinango ndidwalitsa ine. Ine sindili wodziwa kulangula kokwanira ndiponso muchigulu chosakanikirana kuti ndinene chimene chinali kuchitika ine ndipo inu mudzayenera kuchita kuwerenga pakati pa mizere koma pamene akazi anali kudza mtsogoleri wawo anali mfiti iye anali ndi mbuno yayitali kwambiri ndi kamwe yayikulu kwambiri gonse wanali atavala mtundu wazovala zazifupi zolekeza mmusi uno koma kumwambaku kunangokhala kalamba kamene kakangono chabe kalamba pafupi theka la inchi kamene kanadusa mmwamba anadzikulunga nako chotere ndipo mkazi aliyense anali ndi china chake mwadongosolo ambira inu zaka zapitazo inu mumakumbukira pamene ife tinali kudula pepala lija inu mukudziwa newspapala ndi kupanga choyingisira njenje ndi angati akukumbukira ichi inu mukudziwa chifukwa ine ndiganiza kuti iwo amagwiritsa ntchito icho mumaphwando inu mukudziwa kolendewera pansi chotere pepala lochekedwa pepala lolezedwa iwo anali ndi chinthu china chophatika pansi pawo chotere chophatika mmusi mwawo mbali ina yonse iyi inali poyera ndipo aliyense anali ndi tsisi lodulidwa lalifupi kwenikweni ndi zinthu zooneka zonyowa monsemo chotero tsisi lalifupi kwenikweni lometedwa ndipo akhatikhati ndi zopakapaka heladi si china koma amaoneka ngati mahule a mmisewu ndipo iwo anali kuyenda ndi pepala limeneli ndipo zonyansa tsono pepalalo ndiyo chimene chimaphimba kutsogolo kwawo koma pamene iwo anadusa pamalo oonetserapo kumbuyo kwa iwo ndipo kuona mmene iwo anali kuyendera kutsogolo kwawo kumene ndi mbali ya kumbuyo kwawo ndi momwe iwo anali kuchitira ine ndinati kodi umenewo ndi mpingo ndipo apo iye anadutsa ndipo iwo anali kuyimba nyimbo izi apa zagwedemula ndi sinjoni inu mukudziwa kapena chilichonse chomwe inu mungazitche akupita mmusi kuyimba iyo ndikumapita pamenepo ine ndinati kodi umenewo ndi ndipo ine ndinali nditayima pamenepo ndipo mumtima mwanga ine ndinali kulira tsiku iyi mwakulingalira kwanga sikinthu chinanso mudziko koma iye ali bungwe lija la mgwirizano wa mipingo mudziko kuwasogolera iwo molunjira kumene kunka munsewu umene iye anali kupita iwo anapita kumbali chakumanzere ndipo anazimirira kuchisokonezo akuyimbabe nyimbo imeneyi namapanga maphokoso oseketsa kwenikweni ndikumagwedeza matupi awo mbali imodzi ndikenako kumbali inayo ndiyeno motero choncho kumapitirira monga choncho akuyenda ndipo ine ndinangoyamba kuwera misamutu wanga ndipo iye anati dikira mkwatibwi ayenera kubweranso ndipo ine ndinayang'ana ndipo apa iwo anabweranso ndipo iwo anadusa pamenepo madona achichepere wooneka mokoma iwo onse anali kuyang'ana kwa ine pamene iwo anali kudutsa ndipo ine ndinazindikira aliyense anavala mosiyana ndipo mmodzi wabambuyo akhala ngati anali ndi tsisi lalitali likulendewera pansi ndipo analipiringiza ilo chotere ayenera kukhala mgeremani kapena china chake monga choncho ndipo ine ndinawapenyetsesa iwo ndiyeno pamene iwo anayamba kuchoka awiri kapena atatu a iwo mbuyo anayamba ngati anachoka mu stepe ndipo ine ndinawafuulira iwo ndipo iwo anali kuyesetsa kubwerera mu stepe kachiwiri ndipo ine ndinawaona iwo masomphenyawo anangodzimirira chabe nasinthika kwa iwo
now here is the interpretation there
pano pali kumasulira kwake pamenepo tsopano kumbukira ine ndinali ndinangotsiriza kulemba ine ndinali ndisanatsirize ine ndinali ndisanalembe zolemba izi koma mukulalikira mmawa uno ine ndinagwira chimene chinali mu ulaliki wanga womwe kodi inu munazindikira mpingo unango dzapoonekera tsopano ndichochona ali anzanga atati akumwamba amene amalemba mawu akudziwa kuti ine ndikuwuzani choonadi kuona ine ndikudziwa ine ndikungonena choonadi ndipo posachizindikira icho mpaka maminiti pang'ono apitawo zinaoneka ngati kapena posachedwapo mwaona kodi inu munazindikira mkwatibwiyi anadzapoonetsera kawiri mbewu yoyamba ndi mbewu yachiwiri zonsezo chimozi mmozi ndi mmodzi yomwe ndipo chifukwa iwo anavala anavekedwa muzigawo zosiyana iye adzabwera kuchokera mu mafuko onse iwo adzapanga mkwatibwi aliyense anali ndi tsitsi lalitali ndipo analibe zopakapaka ndipo asungwana okongola kwenikweni ndipo iwo anali kundiyang'anitsitsa ine icho chinayimira mkwatibwi kuchokera ku mafuko onse mukuona iye aliyense kuyimira fuko pamene iwo akuguba mwangwiro mu mzere ndi mawu mukuona ndipo kenako ine ndinayenera kumuyang'anitsitsa iye iye adzachoka mu stepe ya mawu ngati ine sindimuyang'ana pamene iye akudutsa ngati iye atapyolepo mwina idzakhala nthawi yanga pamene ine ndatha mukuona pamene ine ndatsiriza kapena chilichonse chimene chili chiyani iwo anali kubwelera mbuyo kuyesesa mwakupambana kwawo ndipo anali kubwelera mbuyo kungobwelera mu mzere chifukwa iwo anali kuyang'ana kunja kwina kwa kuyang'anisisa za mpingo uja umene umangopita kunja mu chisokonezo koma awiri apatsogolo aja sanatero apambuyo awiri wokha kapena atatu aiwo anakhala ngati apita kunja pang'ono kumbali ya dzanja lamanja ndipo anaoneka ngati akuyesetsa kubwelera mu mzere pamene iwo anali kupitirirabe iwo anali kungondipyola ine oh monga pano ndi pachipupapo kundidutsa ine ndipo ine ndinali kuyima pamenepo ndipo ine ndinangowaona onse akusunthira kunja ndikuchoka koma inu zindikirani mpingo unangobwera poonekera kamodzi fuko lililonse mpingo koma mkwatibwi anabweramo kawiri ngona timene chinali tsopano posachidziwa icho koma yang'anani pa icho ndi uthenga wanga mmawa uno posachidziwa icho mukuona mbewu inagwa mu nthaka kuniseya iyo inali mbewu yapachiyambi ndipo iye wadzakuchola mu njira ya zipembezo izi amene akubwera nkukhalapo kamodzi kokha koma mkwatibwi akubweranso masiku otsiriza ine ndidzabwedzeresa mukuona mbambande yabwedzeretsedwa ndicho chifukwa chake mkwatibwi anali mukuonetseredwa anaonetseredwa nthawi yachiwiri iye anaonetseredwa koyamba kenaka anaonetseredwa kachiwiri ndipo iye anali mwangwiro nthawi yachiwiri momwe iye analiri nthawi yoyamba chitani chifundo fulumirani moyo lowani mu mbewu msanga kumene ena onsewo sanaonekenso iwo anapita kunja osabwelera konse kachiwiri koma mkwatibwi anabwelera kachiwiri chifukwa iye anali alpha ndi omega mulungu wosema wamkulu wadzipangira iye mbambande pakuti iyo ili chiduswa cha mbambande yake yoyamba yonga iye anayipanga mmunda wa edeni ndipo anatenga chiduswa kuchokerako ndipo anapanga chiduswa china ndipo icho chinaonongedwa ndipo chinagwa tsopano iye wakhala nthawi yonseyi akuyimanganso iye ndipo iye anabweresa mbambande iyi ndipo inakanthidwa ndi cholinga gawo ilo limene linakanthidwa linali mwa cholinga kuti ayibweretsenso mbambande ijakachu kotero mbambande ndi mwana wa mulungu mbambande ndi mkwatibwi ndipo ili gawo la iye limene liyenera kukhala kukwaniritsa kwa mawu mawu akwaniritsidwa ndipo ife takonzekera kudza kwa ambuye mpingo wa mulungu wa moyo weramitsani mitima yanu ndipo mwanu inu nokha pamaso pa mulungu zinthu izi ndi zoona ine ndikudziwa kuti izi zikumveka chotero ngati chinthu choposa ngati mmene tidzakhaliremo tidzafalikira kwambiri ku mafuko izo sizinali konse iye sasintha njira yake ingo khalani othokoza mpingo khalani othokoza kuti muli pamene muli lero ngati inu muli mwa khristu chifukwa inu mukuona tsopano ndipo pamene icho kumbukirani moyo onsewo udzasonkhanitsidwa mu mbewu chifukwa chachiukitsiro koma phesi liyenera kuotsedwa zotsala zonsezo mankhusu ndi zonse ziyenera kuwonongedwa ndipo izo zidzatero musadalire muzanu zipembezo izo inu mukhale mu mawu mulungu ndi mbambande yake nge muzaka chikwi muliziani Krisi ndi mkwatibwi wake kubwereranso munda wa zaka chikwi amen.
I love him.
Thank you, Lord.
I love him because he first loved me and purchased my salvation.
Apo ndi pamene iye anakanthidwa. Ife tinamuona iye wokhomedwa, wokanthidwa ndi Mulungu ndi wovutidwa. Koma iye anavulazidwa chifukwa cha zolakwa zathu. Iye anatunduzidwa chifukwa cha mphulupulu yathu. Pali pali wina pano mawa uno amene siali mbewu imeneyo mawa uno. Ndipo pamene moyo tsopano ukukoka gawo lake lotsiriza kuchokera mu mankhusu, popeza mankhusu akuuma. Ndi angati amene akudziwa kuti mpingo wa Chipentekosite ukuuma. Moyo ukuchokamo monenetsa iwo wachokamo. Ndiye ngati mkwatibuyo ali kale muchionetsero. Ine ndikudabwa ngati mkwatibwi sanapangidwe kale ndi. Yathu yowela mitsirwa sopano kodi alipo ena pano amene akufuna kukumbukiridwa ngati inu mukumvelera kuti inu simuli anzanga ndi zomveka kwambiri ine sindinakhalepo ndi masomphenya mmoyo wanga mpaka na chinthu china chitachitika chotsatira ine ndimanena choonadi nthawi zina zonsezi ngati ine ndanena zoona Mulungu wazisimikizira izo. Ndiye ine ndikunena zoona nthawi ino. Ine sindikudziwa ndi tsiku lanji limene ife tikukhalamo, koma ine ndikudziwa palibe chinthu chatsalira. Sipangakhale wa ndale angauke amene angawongole chinthu chimenechi. Ndale, fuko, lapita.
Oh, God.
Oh Mulungu. Kodinu, kodinu, simungazame mwakuya kukwanila kuti mumvelele iki. Fuko lapita, osa ni fuko, koma mafuko, lino ndilabwino pa gululo, ndipo ilo lapita.
Ndiyenga
ni mafuko lapita, dziko lapita. Ndipo mipingo, makulinga liya kwanga, Pentecosti, unali wopambana omwe iwo anali nawo. Koma iwo wapita.
Oh God, be merciful to us.
Tichitireni ife chifundo. Ngati inu simukumudziwa iye. Chonde, fulumirani, fulumirani. Ngati inu mukumvelera moyo. Chokani hapo, chokani pa tchimo lanu. Chokani muchinthu chimene inu muli. Fikani kumbewu, mafulumira kumene. Inu mudzafera muphesi, kapena mumankhusu. Pembelani pamene ife tikuimba tsopano.
Love him.
Zili kwa inu tsopano. Ife tilibe chipembezo. Palibe chinthu china. Ife tili ndi Khristu yekha. Inu muli wolandiridwa kudzapembeza ndi iye ndi ife mpaka iye akadza. Ife singalembe dzina lanu pa buku. Ife tilibe mabuku. Tikufuna dzina lanu ku buku la moyo. Inu mungakhoze kuchichita icho kupyolera mukubadwa basi. Kodi inu simuchita icho pakali pano, mfunseni Khristu moyo watsopano. Akuloweseni inu mkati, alembe dzina lanu pa buku lake ngati ilo mulibe. Ndiye inu mukhoza kuyanjana ndi ife, ife tidzakonda kukhala nanu. Mulungu wokondeka, thandizani munthu aliyense tsopano. Kuri afufuze, kuona ngati ife, tili mwa iye. Inu mnatikonda ife, Inu munakandidwa chifukwa cha ife. Ndipo ife tinakupenya ninu wokandidwa ndi wosautsidwa wa Mulungu. Ine ndikupemphera Mulungu kuti inu muitana aliyense. Ambuye langulani kwa wana wanga, wokondedwa wanga, abwenzi wanga. Pelekani icho Ambuye pakali pano kupyolera mu dzina la Yesu Khristu. Musalole wina waka adikire nthawi yayitali kwambiri Ambuye. Zikuoneka pafupi kootsa. Zokolola zakhwima moona. Zokololera zazikulu za Mulungu zidzasesa kupyola mu dzikoli limozi la masiku awa. Zinyalala zidzaunuka pa njira iliyonse. Adzasonkhanisidwira ku nkhokwe kutengedwera mmwamba chifukwa mwa Iye muli moyo. Perekana Ambuye, chofunsa chilichonse chiyankhidwe, pemphero lililonse kuti lionekere pamaso panu. Ine ndikuwapempherera iwo Ambuye, ine ndikupemphera kuti inu musalole aliyense amene ali pano atayike Ambuye. Iwo akukhala movutikira, iwo anaongolera mitunda mazana. Ndipo chilichonse chimene ife tikuchisowa, mupereke izo kwa ife Ambuye. Chilichonse chimene chili chabwino kwa ife Ambuye. Osati chimene chili chabwino pamaso pathu, koma chimene chili chabwino pamaso panu. Ife tikufuna kuyima ngati namwali wangwiro amene walangidwa, wodzudzulidwa ndi Mulungu, kuti ife tikhale oyeretsedwa ku machimo athu. Ndipo ine ndikupereka pemphero langa chifukwa cha iwo Ambuye. Ine sindikudziwa momwe ndingapempherere. Ife tikulangula kwa Mulungu wamphamvu. Ndipo ndi munthu wanji alipo wachivundi uti amene akanakhoza kupanga pemphero loyenera pamaso pa Mulungu wamoyo. Koma Ambuye, mawu anga osatchulidwa bwino, ndipo manauni ndi mapronauni anga m'malo olakwika. Ngati inu munakhoza kutola ma ABC a mnyamata wang'ono tsiku lina ndikupanga chiganizo, inu mukhoza kunyalanyaza manauni ndi mapronauni anga ndikungoyang'ana kuchimene ine ndikukhulupirira Ambuye. Ine ndimakhulupirira inu. Ine ndimakhulupirira mawu awa. Ndipo ine ndikukhulupirira aliyense pano. Ndipo ine ndikuwabweretsa iwo pa guwa limenelo Ambuye mwachikhulupiriro. Pamene pakati pa ife ndi Yehova wamkulu pali mwadzi wa mwana wake Yesu. Ndipo mwadziwo udzatilangulira ife. Pamene inu munamukanda iye pa kavari, inu munati langula. Mvereni iye. Ndipo mwazi Bible linati umalangula zinthu zazikulu kuposa mwazi wa nkhosa muchipangano chakale. Pakuti mwazi wa Khristu umalangula zazikulu kuposa mwazi wa Abele. Zinthu zazikulu. Ndipo langulani Ambuye chiwombolo cha ife. Pamene ife tikuitana kupyolera mu mwazi. Atate wamkulu wa moyo. Tika nimo ife Ambuye. Ngari ife tachimwa. Tichotsereni icho kwa ife. Ife sitikufuna kukhala mwa njira iyo Ambuye. Icho sichili cholinga chathu. Ndipo ife tikuzindikira kuti ife tikukhala muyotsa njira ya mdima. Monga ife tinanena poyamba, ife tikuyenda chokwera phiri. Kupyola malo oyipa kwa lala lake wosaoneka. Koma ife tanyamula kuwala. Yolani ife tione phazi ndi phazi. Pamene ife tikupita tsopano, mpaka ife tidzakomane monga ulendo wa mwenda njira. Mpaka ife potsiriza tidzagwira pamwamba pa phiri. Titsogolereni ife o mbusa Yehova wamkulu. Titsogolereni ife ndi mzimu wanu. Ndipo ife tikudziwa kuti ife tili kutali kwa mbambande iyo. Koma ife tikuyang'ana kumene ife tinatemedwako mbambande yeniyeni. Ndipo mwa iye ife tikudalira. Mungotitengera ife kwa iye Ambuye. Perekanichi Ambuye. Chirisani anthu onse odwala pano Ambuye. Ife tinamuona iye wokanthidwa ndi wovutidwa. Koma iye anavulazidwa chifukwa cha zolakwa zathu. Mbambande ya Mulungu inakanthidwa. Ndipo iye anavulazidwa chifukwa cha zolakwa zathu. Ndi mikwingwirima yake ife tinachiritsidwa. Tizani odwala Ambuye mukhalapo kwanu kwa uzimu tsopano. Pamene ife tikudziwa kuti inu muli pano. Tsukani mioyo yathu, mitima yathu, kuzoipa zonse, malingaliro wonse oipa, kulangulana kwoipa konse, zinthu zonse zimene zizolakwika, titsukeni ife. Ndipo ife tikupemphera Atate kuti inu muchize nthenda zathu ndipo tiloleni ife tichoke pano tikumva kuti ife tili wana wanu oyeretsedwa ndipo ndi mwazi pa ife ife tikulangula kupyolera mu mwazi mawu tipaseni izo ambuye ife tikupemba mu dzina la Yesu Khristu amen Atate Mulungu pa mipango iyi Idzozeni iyo ndi kukhalapo kwanu, Ambuye. Mulole kukhalapo kwanu, kukhale ndi iyo, kulikonse kumene iyo ikupita. Pachitonse kumene iyo ikayikidwapo, pathupi lilonse lodwala, lolani iwo akachiritsidwe. Ndipo chilichonse, ngati pali banja losweka kwina kwake, likonzeni ilo, Ambuye. Wosema wankulu, tipaseni izo, Ambuye. Tiwumbeni ife, ndipo tipangeni ife ana amuna ndi akazi a Mulungu. Ife tikukhulupirira mkwatibwi akulandira kukonzedwa kwake kotsiriza. Iye adzakanthidwa mu bungwe la thunthu onse pa limodzi, ndiyeno kukolola kwakukulu kudzafika. Mpaka nthawi imeneyo, Ambuye, apangeni iwo athanzi ndi okondwa pokutumikirani inu. Mu dzina la Yesu. Amen. Kodi iri mukumukonda ndi iye? Sopano kodi inu mukumvetsa chifukwa chake ine ndimakudzudzulani inu, sichifukwa ine ndimakukondani inu, osati chifukwa choti ine sindikukondani inu, ine ndimakukondani inu. Ine ndikufuna mbambande ya Ambuye. Ine mwina ndikoza kung'amba yena pang'ono monga chonchi, koma ine ndidzakhala ndi mbambande lina la masiku amenewa, ngati ine ndikhalabe bwino pa mawawo, solondola. Sopano Yesu anati, ichi anthu onse adzadziwa kuti inu ndinu ophunzira anga, pamene inu mukondana wina ndi mzake. Ife tiyene okhala muchikondi kwambiri ndi wina mzake.
Blessed be the tie that binds our sin Christian love. The fellowship of kindred might is like to that above.
Tieni tenge manja awina ndi mzake.
When we asunder part, it gives us inward pain, but we shall still be joined in heart and hope to me again. Take the name out of sorrow and of woe, it will joy and comfort give you. Take it everywhere you go, precious name, oh how sweet, oh power, God of heaven, precious name, oh how sweet, hope of earth and joy of
heaven. I remember in your journey,
take
the name of Jesus with you as a shield from every care. When temptations round you get, what do you do then? There, just breathe holy name in prayer. Oh, precious name. Oh, I speak. Oh, power and joy of heaven. Precious name. Oh, I speak. Oh, power and joy. I love to sing till we meet at Jesus' feet.